Blog Talk Radio.
Mbibonyezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura kiri muri ganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Umunyarwanda ni nyagupfa nta burenganzira bwo kubaho akigira no gupfa ubishwe kandi na kariya gatsiko kayoboye igihugu niko kabujije umunyarwanda kubaho. Umunyarwanda nta kubaho nta burenganzira bwo kubaho byonyine akigira, kandi muzi uko neza kubaho atari ibintu bisabirwa uburenganzira. Bakunzi ba Hadita uka rero muri iki kiganiro turi bwibande ku ngingo ebyiri z'ingenzi, aho turi burebere hamwe ikinyoma kimwe cya Semuhanuka ngo noneho ngo mu burenga birasekeje ni bwa budasa nibwa budasabwa mu Rwanda nibwa budasabwa kariya gatsiko ukuntu noneho nyine ngo bahiriza ngo amategeko hari raporo yasohotse ejo wundi ngo Rwanda ngo rwabaye rwa kabiri ngo mukubahiriza amategeko turi bubirambure turaza kujya mu mizi naho rero gatabaziweho rwose uriya ministri ubutegetsi bw'igihugu na wati akarere cyangwa umudugudu uzajya ubonekamo ikintu icyo ari cyo cyose ngo nuyobora ako karere ngo uzajya acibwa umutwe nabyo turi bubize imuzi reka rero ne kwizimba amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni ryanyu?
Ndakumva neza cyane Chantal, nawe uranyumva?
Yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane, ndagushimye kandi ndagushuhuje, ngasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma, ndasuhuza n'abanyarwanda bose baduteze amatwi bakunda radio itahuka mu buryo bw'umwihariko, abakunda ibiganiro byacu byose binyura kuri radio itahuka, bose turabashuhuje. Ngasuhuza n'abayoboke bacu bihuriye Nyarwanda aho bari hose ku isi, turabasuhuza nyine tubaramutsa kandi tubahamagarira gukurikira ibiganiro byacu. Dusuhuze rero n'abandi abandi bayoboke bandi mashyaka yose akorana na demokarasi, nabo turabashuhuje, n'abantu bo muri sosiyete sivile turabashuhuje kuko nabo bakora akazi gakomeye cyane. Uyu munsi rero tariki 22 z'ukwa kane 2021 dufitiye ingingo ebyiri nkuko Chantal yaramaze kubabwira, turareba ingingo ebyiri cyangwa eshatu, ariko mbere yuko tujya muri izi ngingo tuzinjiramo reka mbanze nshake Jean Pierre abanze basuhuze. Jean Pierre, wavuze kumva?
Ndakumva comrade.
Ndakumva nawe tunavuga ngo turakumaneza cyane. Jean Pierre, wasuhuza batwumva?
Ah comrade, ndagusuhuza Edouard Kabagema, ndasuhuza Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma n'abandi bose turi bufatanye muri iki kiganiro. Ndasuhuza kandi abakunzi barabyitahuka, abayoboke ba RNC hirya no hino aho bari ku isi, haba hanze y'u Rwanda no mu Rwanda. Ndasuhuza kandi abantu bose bahagurukiye impinduka tugira ngo dusunike. Ubwo nagushimira kandi ko wantumye muri iki kiganiro, ubwo turakomeza. Urakoze
cyane. Ubwo ntajya uza mu kiganiro ngo nawe mutubwire. Uyu munsi rero tubafite ingingo, turahera ku ngingo imwe ivuga ngo, ingingo ya mbere ivuga ko aho tureba ukuntu Kagame bamunenze ibintu byinshi cyane, ibintu byinshi biremereye cyane mu byerekeye uburenganzira bwa muntu, barabimunenga abura aho ajya, abura aho acisha umutwe. None aho kugira ngo Kagame na leta ye baze bavuge bati muribuka ko wa muryango bita Freedom House muri Amerika washyize u Rwanda mu bihugu nka bitanu cyangwa bitandatu ku isi biri ku isonga mu guhohotera abatavuga rumwe na leta, abantu bo muri opposition bo mu mahanga. U Rwanda ruza mu bihugu bitanu bya mbere ku isi bikabije mu guhohotera aba opoza babo bo mu mahanga, ndetse no guhohotera imiryango yabo yasigaye mu gihugu. Icyo ngicyo kirazwe. U Rwanda ntabwo rwigeze rubihakana ngo ruproteste ruvuge ruti mwatubeshyiye, no, ibyo ngibyo biraho ngaho biregamye. U Rwanda ibyo barabyanditse, byo twese turabizi. Mwabonyije neve ukuntu ibihugu byinshi byo ku isi byera hafi ku ijana bihaniza u Rwanda, bavuga bati tuguhaye umukoro, genda buri wese igihugu cyose cyandike umukoro u Rwanda rugomba kuzuza, ibintu rugomba gukosora mu byerekeye uburenganzira bwa muntu. Murako u Rwanda rwabaye ruharwa mu byerekeye gukomeretsa uburenganzira bwa muntu, guhonyora uburenganzira bwa muntu. Nazo mpamvu mvumba ibihugu ijana byose byo ku isi byahaye u Rwanda umukoro, ibintu rugomba gukosora mu byerekeye kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Umva ko ni ibintu bikomeye cyane. Ikindi ya bindi bita ngo happiness index, hariya babara aba bareba abaturage banezerewe mu bihugu byose byo ku isi, ibihugu birimo abaturage banezerewe kurusha abandi, ibihugu bifite nyine ibihugu bifite abaturage banezerewe kurusha abandi. Muzi ko bashyizeho urutonde, ugasanga u Rwanda ruza mu bihugu bya nyuma mu kugira abaturage banezerewe. U Rwanda ruza rwa nyuma cyangwa se bihugu bitatu bya nyuma, mu bihugu bitatu bya nyuma ku isi ruza inyuma kirizo mu kugira abaturage banezerewe. Urumva ko ruza mu bya mbere mu kugira abaturage bababaye. Nicyo kimwe nicyo bishatse kuvuga. Icyo ngicyo nacyo cyarabaye, murakizi. ejo bundi batwandikiye bavuga ati mu byerekeye gutaza itangazamakuru u Rwanda narwo ruza cyangwa se mu byerekeye uko ibihugu byitwara mu kubaha itangazamakuru u Rwanda ruza ku mwanya wa 56 mu bihugu 180 ubu nubwo ku Rwanda nabwo ruza mu bihugu bihutaza bihohotera itangazamakuru n'abanyamakuru ibyo turabizi nta nubwo ahubwo umwanya nyababaha umwanya mwiza ku ugereranyije n'ibyo bakora ibi byose ni ibintu byerekana ku Rwanda ruharwa mu guhohotera uburenganzira bwa muntu nababwira ko nagiye nkurikirana debanyista ageze iba ku byerekeye uriya mwanya u Rwanda rwabonye unduva ari imyanya itatu ya nyuma ku isi mu byerekeye kugira abaturage bishimiye nagiye nkurikira deba zagiye ziba mu Rwanda abantu benshi bari mu Rwanda baravuga bati ahubwo baratu ngo barabarengeye ngo u Rwanda bararubereye ngo rugomba kuvurwa nyuma ngo n'uriya mwanya baruhaye ngo ntagariho ngo bararubereye rugomba kuvurwa nyuma kirizo mwumva rero ko niba mu Rwanda ubwabo bivugira bati u Rwanda bararubereye baruhize mu myanya itatu ya nyuma ku isi mu kugira abaturage bishimye baratubereye twagomba kuba banyuma bifite icyo bisobanuye noneho rero ibyo bintu byose ni ibintu byagombaga ubundi iyo unengwa ibintu nkabiriye biremereye kuriye guverinoma yagomba guterana ikavuga iti hari ibintu tugomba gukosora ntabyo batubwiye bavuga ati dufite gahunda wenda mu myaka 2-3-4-5 tuzaba twakosoye ibi n'ibi kugira ngo natwe tube igihugu nk'ibindi igihugu dusubire mu murongo twe kuba ruharwa mu gukomeretsa uburenganzira bwa muntu ibyo ntabwo bizabikora ikintu bakoze n'iki ikintu bakoze ni ugufata amafaranga bakajya gucurisha raporo cyangwa se kuyidodesha nuko basigaye babyita mu Nyarwanda bagiye bakoresha badodesha raporo ivuga ngo u Rwanda ngo rwa kabiri muri Afurika mu kubahiriza amategeko mubyumve neza iyo ni inkuru yasohotse mu gihe ko mu itariki ya 20 yasohotse ku itariki ya 21 z'ukwa kane 2021 ngo nejo hashize ubwo ni igihe ko mu kiriya kinyamakuru cya Kagame cyandikaga ko mu Rwanda ngo rufite umwanya wa kabiri muri Afurika mu kubahiriza amategeko urumva ko ibi bintu byose bashatse kubyorosa bakoresheje iyi nkuru wenda bagiye badodesha iriya raporo ati muzaduhumba batanga amafaranga y'abaturage nkuko batuye batanga ngo babasohorere raporo imeze kuriya ibavuga neza kugira ngo bazimangatanye cyangwa se borose bira bintu byose bibi byabavuzweho kandi ngeze kubabwira nti iyo ibintu bimeze nabi mu Rwanda ari inzara ari ibibazo by'amashuri atameze neza ari ibibazo ibibazo by'uburezi akenshi iriya leta ijya kudodesha amaraporo noneho iyo badodesha raporo ibavuga neza aho babavuze neza mujye mumenya ko ahubwo ariho hari ibibazo bikomeye kuko nagiye mbereka kenshi mu biganiro byashize mbereka ko malaria iratera aho ukabona badodesha raporo ivuga ko malaria ntayihari mu Rwanda kandi ariho imibare ikomeye cyane ugasanga ahubwo bahaye ibikombe ngo byo kurwanya malaria ibyo nagiye mbibereka rwose mu maraporo menshi cyane mbere ku kuntu malaria yikubye inshuro nk'umunani yikubye inshuro eshanu umubare wa malaria ukikubye inshuro eshanu Kagame bakamuha cyangwa se u Rwanda bakaruha umudari wo kurwanya malaria kandi malaria yari kubye inshuro eshanu abantu bakaba barimo gusuka bajya Bugande kubera inzara bivugwa mu binyamakuru byose ukabona Kagame bamuhaye umudari ngo wo kurwanya ngo wo guteza imbere ubuhinzi kandi abantu barimo gusuka kubera inzara ugasanga rero hari ikintu gihe iyo ibibazo bikomeye cyane niho batanga iyo midari ibonetse cyangwa se ibihembo bibonetse ngo u Rwanda bararuhembe baruhaye umudari ikintu runaka u Rwanda rwabonye hari raporo yasohotse ivuga neza ku bintu runaka babonye igihembo runaka mujye mumenye ko aho hantu babonye igihembo ariho bibantu ari ibintu biba byabaye nabi cyane nkurikije ibyo nagiye mbona nanaliza kuva kera ukuntu bagendaga babona imidari cyangwa se ibihembo ahantu ahubwo ibintu bikabije kuba bibi ari ibintu byadogereye ukabona niho bahaye ibihembo wumva ko icyo gihembo cyangwa se umudari bawaka mu rwego rwo gusisibiranya rwo gusibanganya ibintu bimeze nabi rwo kugira ngo abantu batabireba donko abantu ndongo kwibagiza ibintu kupfukiranya ibintu bimeze nabi noneho kwihesha umudari kwa ahubwo bimeze neza niki ngiki rero basubiyemo aka kanya bavuga ngo u Rwanda ngo raporo ivuga ngo Rwanda ngo ruri mu bihugu ngo igihugu cy'akabiri muri Afrika mu kubahiriza amategeko. Umuntu akibaza ati rero bimeze bite? Bishoboka bite? Bishoboka ite igihugu cy'abari cy'akabiri muri Afrika mu kubahiriza amategeko? Kiri imbere mu bihugu byubahiriza amategeko ariko kikabi cyanyuma mu kikaba kikaza mu byanyuma mu kubaha itangaza makuru na ne cyangwa se kikaza mu bya mbere tubivuge gutyo tubivuge neza kikaza mu bya mbere mu guhotera abanyamakuru no guhotera itangaza makuru kandi kitubwira ngo icyo gihugu kirimo ngo mu cyubahiriza amategeko igihugu cyaba cyubahiriza amategeko gute kikaza mu bya mbere mu bihugu bitanu bya mbere ku isi biri kwisonga mu guhohotera abatavuga rumwe nacyo no guhohotera bene wabo basigaye mu Rwanda icyo gihugu bishoboka bite biruba bijyana hari ibintu bitajyana umuntu ukoze za raporo rimwe na rimwe ni ibintu bite kandi ntagara ubwa mbere mujya mubona ko hari raporo nyinshi bako ikigo kimwe cya leta gikora raporo ikindi cya leta kikazakora indi raporo ugasanga raporo ziravuguruzanya wagira ngo abayobozi ntibaba basomye bajya gukora raporo batasomye izindi zasohotse zijya kuvuga kimwe nk'uyu nguyu uza kuvuga ngo mu Rwanda ngo rwa mbere ngo ujya gutanga ruswa ngo bagushyire mu bihugu bya mbere byubahiriza amategeko uzi neza ko uri wa nyuma mu byerekeye kubahiriza cyangwa se uza kwisonga mu guhohotera abatavuga rumwe abaopoza bawe ubumva ibintu ubumva bijyana urumva none se niba ari rwa mbere mu kuzahiriza amategeko biriya bihugu ijana byahaye u Rwanda umukuru bati mugende mukosore ibyerekeye uburenganzira bwa muntu murakabije bishoboka bite ibyo bintu byabangikana bite kuvuga ngo ubahiriza amategeko kandi ukaba ruharwa mu gukomeretsa uburenganzira bwa muntu mu guhonyura uburenganzira bwa muntu ibyo ni ibintu bitajyana urumva rero ko ahangaha rimwe na rimwe baba bashaka wenda gushinyagura cyangwa se ni ubuswa byo kuvuga raporo imwe iraza ikavuga ibi bakajya kudodesha indi ibintu bidashobora guhura ibintu bivuguruzanya bidashobora kujyana urumva ko ibyo raporo zivuga imyitwarire y'u Rwanda kubyerekeye uburenganzira bwa muntu no kubahiriza itangazamakuru no kubega ni ibintu no kubahiriza donc muri rusange kubahiriza uburenganzira bwa muntu na biriya byishimo abaturage ntibishimiye abayeho nabi hari impamvu abaturage batishimye zirahari ntabwo abaturage baba batekanye bafite uburenganzira bwabo bw'ibanze ngo noneho aba baturage uzavuge ngo ntabwo ashobora kuba banyuma mu kwishima mu Rwanda dufite abaturage turamutse rukora byiza ntabwo abaturage barwo baba banyuma mu kugira ibyishimo ku isi urumva rero ni ibintu birimo ikinyoma gikomeye cyane ariko ni no kwiha urwamenyo niko ntekereza baba bashaka gutekinika ariko abantu barabatahuye kamemo barabatahuye ibira bintu batekinika ni bazajya babeshya abahindi nkuko babivuga anga hari ndi ngingo ndashaka kubabwira nuko ikintu cyantangaje n'ahantu bavuga ngo abaturage mu Rwanda nyine ruzi imbere mu guha abaturage ngo uburenganzira bwabo bwibanze ibintu bishoboka bite ibi bintu u Rwanda rwa abantu igihugu abaturage badafite uburenganzira ku butaka bwabo ntibagira uburenganzira ku mushahara wabo no ku mutungo wabo abaturage badashobora batemerewe kuvuga icyo batekereza abaturage batemerewe kuvuga ikibabaje abo baturage bafite uburenganzira bw'ibanze gute icyo kintu wakitubeshya gute ibintu biteye ubwoba ahangaha rero nkanakomeza ku byerekeye uburenganzira bw'ibanze hari ikintu bamaze iminsi bandika nacyo kugira ngo tugisuzume gatoya ni ikintu cyerekeye kubuza abantu gusenga ngo babavumbuye ngo abantu ngo babavumbuye ngo baho basengera ntidusiba kumva inkuru zerekanaho inzego z'umutekano ngo zagwitumo abasenga ngo ahantu hatemewe ngo abantu bakabaneka nyine ngo bakamenya ahantu bateraniye abamwe barimo kwiyakira abandi barimo kwiyakira rwihishwa abandi ubundi bakatwereka inkuru ngo bavumbuye abantu ngo bagwigitumo ngo biyakira basabana n'ibiki byose cyane cyane ariko aho dutina na hantu bavuga ngo baguye igitumo ngo abantu basenga rwihishwa ngo bafashwe baguye igitumo ibintu nk'ibyo ngibyo ngo abantu basengera ngo mudushyamba basengera ku misozi basengera mu buvumo ngo babavumbuye ahantu basenga ngo nyina abantu bahuriye bagiye gusenga rwishishwa babavumbuye bahaguye igitumo ibintu nk'ibyo amagambo nkayo ngayo ngo babavumbuye mu rugo rw'umuntu runaka ngo basenga mu buryo butemewe n'amategeko ariko rero muzi neza ko iki kibazo cyo guhohotera cyangwa se gukurikirana abantu basenga ukaba ntutume bakora akazi kabo ko gusenga aho bateraniye ukabakwiza imishwaro ukabatoteza gutoteza abantu basenga muzi ko atari ikibazo gishyashya ntago ari ikibazo kizanye na covid ni ikibazo kimaze nk'imyaka ibiri murabyibuka ko bavuga ngo bafunze mu nsengero 8 icyo gihe covid yari itaraza umva bari bafite impamvu bafunga izo nsengero babuza abantu guse ko niba bikorwa mu Rwanda ibyo bintu gusa mu Rwanda honyine ariko burwa ntago ariho hantu honyine mu bihugu bya Afurika cyangwa se mu bindi bihugu byo ku isi abaturage basenga wenda basengera n'ahantu wenda hatari heza cyane basengera no ku misozi basengera nahehe ntago ariho hantu abaturage honyine basenga kugira ngo igihugu gitoteze abantu basenga bafunga insengero 8 mu mwaka umwe bari bafite impamvu ni kugira ngo abantu batajya bateranira ahantu leta itazi bavuga ngo bagiye gusenga ntibazi bihavugirwa ntibazi niba kuko ibyo bihavugirwa ari amasengesho kuko ni ukugira ngo bagire kontrole kubera ko insengero zose bagomba kuzifata pastor akaba ari umuntu wabo abagiye kubona ari abantu babo mbega ibivugirwa mu rusengero akaba ari ibintu bakontrola ko bivugwa n'abantu babo haba harimo n'abantu maneko buzuye ariko abo bantu basengera mu misozi mu ntoki mu buvumo mu dushyamba mu rutare abo bantu bose ntabwo bazi ibyo bahavugira nizo mpamvu babaneka bakabamenesha bakabacunga bakavuga ngo babavumbuye ngo babagwe igitumo mbega bakabakwiza imishwaro kubera ko ntibashaka ko abantu baterana FPR itarimo abantu baterana ku giti cyabo FPR itakontorora ngo imenye impamvu bateranye icyo bahavugiye n'iki byose aho ngaho ni ikibazo kiri nizo mpamvu ziriya nsengero zose bagiye bazifunga ndetse abantu baterana hose nyine bakabaneka bakabamenesha bakagira gute ngo babavumbuye bagize bati ibi rero biracyakomeza impamvu mbivuze ni iki nuko ubushize batubwiraga ko ngo impamvu ngo bamenesha abo bantu ngo basenga ngo ari kubera iki ngo ni ukubera ngo basengera ahantu ngo atujuje ubuziranenge murabyibuka neza bazanye ingorane bavuga ngo ama insengero ngo nizane robine z'amazi bashyiremo toilette abandi ngo nibazane ngo za parking z'imodoka ibintu nk'ibyo ngibyo abantu badashobora abenshi badashobora kubona badashobora kugeraho noneho rero ubu ngubu umva ko umugambi ni wa kera ariko bagize imana covid iraza noneho covid bafasha gukomeza ya gahunda yo gusenya amadini yo kubuza abantu gusenga guterana aho bashatse nanababwira ko muzi ko muri ariya amategeko bashyizeho muri mu minsi ishize abuza abantu gusenga barabagoye cyane twibukiranye ko bavuze ngo nta muntu ngo abantu basengera mu rusengero gusa nta muntu wemeye gusengera hanze y'urusengero kandi muzi neza ko hari icyo nzi nk'abadivanditse bajyaga bakora ibintu by'amateraniro bagasengera urusengero rukaba ruto cyane nka komini imwe abakirisito bose muri komini imwe cyangwa abiri bateranye ugasanga nta rusengero na rumwe bashobora kujyamo ngo rubakwire bikaba ngombwa ko bajya gusengera mu ishyamba ahantu cyangwa se mu kibaya kuko ntabwo bashobora gukwira mu rusengero none icyo kibazo rero niba abantu batemerewe kongera gusengera hanze ahantu hatari mu rusengero imbere nuvuga ko ayo materaniro y'abadivanditse nazongera kuba n'abandi bantu basengeraga hanze bakora ibiterane bikomeye cyane ibyo ntibizasubira urumva ko biriya leta ifite ubushake bwo gufunga bwo kubuza abantu guterana ngo basenge noneho rero bagize imana covid iraza noneho ntibakibyita ngo abantu barasengera ahantu hatemewe cyangwa se ngo barasengera ngo ahantu hadafite ubuziranenge noneho basigaye bavuga ngo barasenga mu buryo butemewe n'amategeko ngo banyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda covid 19 ariko kera babafata bababuza gusenga babitangiye kera icyo gihe covid yari itaraza urumva ko ni covid yabafashije kugera kuri gahunda zabo zo gusenya zo kubuza abantu gusenga kubuza abantu guhura bakabamenesha bakabuza epfo na ruguru icyo ngicyo kibi kandi mwibuke ko iya covid igitera abantu bacukumbuza ba politiki baravuze bati iyi covid 19 iki cyorezo kizatuma ibihugu bitegetswe n'abantu b'abanyagitugu bagira amahirwe donko bazaprofita icyo cyorezo noneho bakanda abaturage babo kurushaho babazigirize babuze guterana uzineza kwa bara kugira ngo abantu babashe ku kurwanya ubutegetsi bubi cyangwa se babashe no kukuraho mu buryo bw'amatora ifo kwa abantu babashe guterana bakajya inama bagakora mitingi bakabasha kungurana ibitekerezo bakajya inama ku bakwiyoorganiza bakavana ubutegetsi ariko niba leta itabemera guhura ngo kubera ku mpamvu za cumi kubera impamvu za ngo za covid 19 ngo bararenga ku mabwiriza urumva ko ni bya bindi abantu bavuga bati mu bihugu byose bitegetswe n'igitugu leta zizabuza abaturage guhura zibanyanyagizeho kugira umuntu uhura n'undi noneho igitugu kiza gikomeye kurushaho iyi covid n'okazio ni n'amahirwe ku ngoma z'igitugu murabona rero ko ari ibingibi aribyo byabaye noneho rero ndangiza nkavuga nti abantu leta yirukankana abantu gutyo ngo babavumbuye ngo babamenesheje baba ngo aho basengeraga mu rutare ngo babagwiye igitumo basengeraga mu rugo rw'umuntu ngo babavumbuye hari inkuru nyinshi mushatira nazibanyuramo gatoya inkuru nyinshi zibivuga wenda umuntu yagira ngo iyo tubuze ibintu nk'ibi bagira ngo rera turabeshya ariko nababwira nk'inkuru nkeya hari nk'inkuru ivuga ngo Nyabihungu abantu 62 ngo bafashwe basengera mu rutare ngo hari n'inkuru ivuga ngo abantu 30 iyo muri iyo ni inkuru yo muri Kigali Today indi nkuru yo muri Kigali Today ikavuga ngo abantu 23 ngo bafashwe basengera ku muturanyi indi nkuru iyo mu gihe komeka ivuga ngo Kimisagara abantu 43 ngo biganjemo abagore ngo batwite ngo bafashwe basengera ku muturanyi mbo indi nkuru ivuga ngo reka nzenye bashakire ngo Musanze ngo abantu 23 bafashwe basengera mu rugo abantu 23 bafashwe basengera mu rugo rw'umuturage Nyagatare ngo abantu 49 ngo bafatiwe mu nzu basenga barenze ku mabwiriza ya covid 19 ngo Nyanza ngo abantu 26 ngo barimo n'abana ngo bafashwe basengera ngo bese ngo ahantu hateme n'amategeko ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ahandi ngo Nyagatare ngo abantu 46 bafashwe basenga ngo barenze ku mabwiriza ya covid ngo indi nkuru ivuga ngo Kirehe ngo abantu 118 ngo bafashwe basengera mu ishyamba indi nkuru ikavuga ngo Gisagara aho ni mu majyepfo y'igihugu ngo abarenga 70 bafashwe basengera mu gishanga ubwo ni inkuru ya ijambo net izi zose ni inkuru ziri kuri internet nuko ntagiye kuzicukumbura hari indi nkuru ivuga ngo Rusizi ngo abantu 24 ngo bafatiwe mu mashyuza basenga binyuranyije n'amategeko ngo Nyagatare ngo abantu 29 bafashwe basengera mu rugo rw'umuturage ngo bagera kuri 34 bo mu itorero rya AAR ngo bafashwe basengera ngo basenga barenze ku mabwiriza ya 19 urumva inkuru ni nyinshi ngo Gisagara ni byinshi cyane inkuru ni nyinshi cyane zivuga ibi bintu by'ukuntu buri munsi bafasha abantu ngo babavumbuye noneho rero nkabaza nti aba bantu bavuga ngo abaturage bo mu Rwanda ngo bafite uburenganzira bw'ibanze ngo babaha uburenganzira bw'ibanze ibi ni ikinyoma kiri ahubwo se abaturage baguwe kurusha abo mu Rwanda n'abahe bari hehe ahangaha rero nagira mu nyine mbihuze murabona ko ahubwo leta y'u Rwanda iratikamiye abantu irabatoteza ntabwo ibahoza ku nkeke niko babyita ibahoza abanyarwanda leta ibahoza ku nkeke byarangiza ikajya kudodesha amaraporo ngo ni ya kabiri muri Afurika mu kubahiriza amategeko kandi ihoza abantu ku nkeke ni byinshi cyane ni iyi ni ntuza tutashobora kurangiza ariwe tuzabisubiramo ariko murumva ko kiriya ni ikinyoma biriya bintu baba bakora ni ikinyoma ariko no kwiha urw'amenyo kubera ko ibi ari amaraporo baba bakozeho haba Geneve haba muri Freedom House na muri za Reporters sans frontières mu byerekeye itangazamakuru ntabwo baba babihakanye baba babyemeye baraza bakabyemera barangiza bakajya gucucisha andi maraporo ariko ugasanga ni ibintu bidashobora kujyana aba ahantu hari abantu hakurikizwa amategeko leta yubaha abantu bafite ubwisanzure ntabwo igihugu gishobora kugira imyanya nk'iriya ngo kijye kwisonga mu bihugu bya ruharwa byo gukomeretsa uburenganzira bwa muntu ntabwo bikunda mboneka ndekera aho ngaho nshake Jean Pierre urakumva
ndakumva Edouard
Jean Pierre ni ingingo twaganiriyeho niba wayikurikiye nawe watanga igitekerezo cyawe ijambo ni ryawe Jean Pierre
ya urakoze cyane nagukurikiye rwose numvise ukuntu iki gihugu cy'u Rwanda kivuga yuko kiri ku mwanya wa kabiri ngo mukubahiriza amategeko ariko sinzi niba enda iyi nkuru hari ahandi hantu yasohotse atari ku gihe twakagombye kureba neza ko nanjye ntago nabonye umwanya wo gushaka ngo ndebe ahandi yaba yarasohotse kubera yuko usanga bibabaje cyane nkuko wari ubivuze mu by'ukuri ayo mategeko bavuga sinzi niba nahari ahubwo ukugira ngo umwanya wa kabiri nkuko bavuze yuko babaye aba kabiri muri Afurika ngo igihugu cya mbere cyaje imbere ari Namibia urumva muri Afurika yose uko byagenda kose amategeko abantu bubahiriza natanga igisubizo nyacyo donko niba u Rwanda rwubahiriza amategeko ni ukuvuga ko rukora neza niba rukora neza resulta yagombye kuba yuko n'abaturage bishimye ibyo rwose ni ibintu byumvikana cyangwa se ugasanga hari nyine orudre ku buryo ntawubabaje uburenganzira bw'ibanze bw'umuntu buhabwa agaciro ibyo rero ntago bishoboka urumva nk'ibihugu bari kuvuga ibihugu icumi hariya birimo ibihugu ku isi nyine byubahiriza amategeko ni ibihugu by'iburayi hafi ya byose rwose ubwo ugasanga rero kugira ngo u Rwanda rube urwa mbere muri Afurika ni ibintu bidashoboka ariko njye icyo ntekereza ni uko u Rwanda buriya ni igihugu uko byagenda kose hari aho rwagiye rugerageza kugenda rufata rumona nk'imyanya runaka rugashyiramo nk'abantu babo bari abaheza nguni nyine bo muri FPR bakabashyiramo nabo babashyiramo babazi kugira ngo bajye bavuganira uzajya wumva ngo u Rwanda ari ngo rufite abakozi muri za hari abashaka kujya muri Ferwafa hari bari abo muri Interpol mbese bagenda bakoramo ariko bashyiramo hari impamvu itumye bajyamo kuba ari ukugira ngo nyine bamenye icyo gihe ibyo byegeranyo bizatangira gukorerwa noneho nibatangira kubimenya bacungane n'abazabikoresha n'abazabikora kugira ngo niyo baza mu Rwanda bakaba baza bazahaza bakajya bagenda babereka babasobanurira nyine abantu baba bategujwe ubwo niba agiye gukora research akajya mu Rwanda akajya gukora ubushakashatsi bakamushyira mu bantu bateguwe urumva ibyo bagenda bavuga noneho ukoze ubushakashatsi agataha avuga ati iki gihugu koko ibyo tubonye nibyo ariko mu by'ukuri ntawe biba byahuriye n'ukuri rero kuba kigerageza gushyira abantu mu myanya yo mu nzego imyanya mpuzamahanga niho hantu ha mbere buriya ubucakura buvukira ariko urumva rwari rumaze igihe ruta nta hantu rugaragara nyine urumva muri byaba ibindi bya human rights yaba bya World Press iby'itangazamakuru nkuko nabwo ruri ku mwanya wa kure cyane rwose mu 150 n'ibindi mu 180 urumva bagerageza kugira ngo aho bashyize umuntu agire uko abatereraho utwatsi nyine kugira ngo abafashe kugira ngo babone uko bagaragara neza ariko mu by'ukuri ni hakuri ya mushiki wabo yagize amahirwe akaza kuyobora nyine uyu muryango w'icyongere w'abavuga igifaransa ariko ntibivuze ko hatabayeho ikintu cyo kuko bashoboye kugira ngo bagere kuri perezida Macron asigaye ibindi arabibafashamo ariko bitavuze ngo baba babikwiye ahubwo ni kugira ngo amafaranga bafite yose iyo misoro tuvuga y'abaturage ayo mafaranga y'inguzanyo ariyo amafaranga y'impano baba bahaye ngo bajye gufasha abaturage usanga bayashyiramo ibi bintu byo kugira ngo babone umwanya ahantu kugira ngo bajye babavugira iki rero akaba ari cyo ntekereza n'ubundi ntabwo ushobora kwigereranya u Rwanda ntabwo ushobora kwigereranya na Namibia uko njye nyizi na development ihari n'ibindi bihugu bya Afurika iri y'amajyepfo byose by'amategeko abivuga kubera ko urenze ibita ubona niyo iguha ikubwira yuko igihugu koko cyubahiriza amategeko kandi ayo mategeko nko mu Rwanda se urabona nk'itegeko yenda ryemerera amashyaka menshi ubona ukuntu ibi bintu biba bimeze kugira ngo umuntu azinjire mu ishyaka yambaza azashinga ishyaka murabona ukuntu bigendekera abantu benshi bamwe ku buryo banabivamo ariko ukareba ugasanga yenda nk'abantu ba businessman baje gushora imari muri Afurika ugasanga baje gushora imari umunsi umwe agataha byose byuzuye iyo bagiye iyo bakora research rero iyo bagiye kuvuga bati mu turebera amategeko yo gushora imari niba ariyo aho ngaho boherezayo umuntu bakavuga bati mudukorere yo research hariya tuzi ko uyu muntu agiye gukora business mu masaha 28 baba bamwandikiye urete ko nyuma twagiye tubisobanura uko bigenda nyine ariko uwo munsi akitwa ko yayibonye nibi byegeranye nuko baba bateguye ibintu bamara kubitegura ku buryo ugiye nko mu minsi ibiri ikurikiyeho wasanga ibyo wahasanze uzi ubwenge uzi gushishoza wasanga ari emberise y'ibyo bakubwiye so nibyo rero uru Rwanda mbese Paul Kagame n'agatsiko ke ni abantu bashoboye ku exploit abanyarwanda mu ubwo buryo bakagerageza gushaka imyanya aho batanayikwiye niyo utekereza ngo nifite akamaro ariko bo ugasanga bari kugerageza kwinjiza y'abantu ubwo rero uburenganzira bwa muntu burakomeza guhungabana abanyarwanda bakomeza kubabara abanyarwanda bakomeza kuburirwa irengero none se ubwo nk'abantu baburirwa irengero tuvuze si ngombwa kwirwa tunabavuga bose kuko ni benshi cyane ugasanga barashimuta abantu none se uwo muntu wakoze icyo cyegeranyo yigeze areba kuri kese ya Rusesa bagena ayo mategeko yubahirijwe igihugu cyubahiriza amategeko se hari itegeko ribaho ryo gukidinapinga donko gufata umuntu yigendera muri business ze ukamufata ku buryo bw'amayeri ukamujyana hatashakaga kujya icyo ntago bibaho uwo muntu rero wakoze icyo cyegeranyo hari byinshi atigeze abwirwa rimwe na rimwe haba ari n'abantu baba bataraba babari inshuti zabo cyangwa se nabo baziranye mu buryo cyangwa ubundi rero nta munyarwanda ukwiye kubyemera tujye tubwira n'abanyarwanda tubabwize ukuri ko ibi biba byasohotse muri rushyashya mu by'ukuri atari mu kinyamakuru nka rushyashya yaba rushyashya yaba kiriya kinyamakuru igihe byose biba ari ibintu mu by'ukuri bidafite fondarwa ariko byo gukinga abaturage mu maso urumva hajeho n'ikintu cyo kuvuga ko abantu bajya gusenga uvuze uti u Rwanda rwubahiriza amategeko n'isi yose irabibona wa muntu wari kujya gusenga avuga ati karabaye atangira kuvuga ati tumenya ibintu ari bizima noneho ariko ubwo urumva ayo magurupe yose uvuze y'abantu bajya gusenga mu by'ukuri nuko babona bihebye kandi abo ni abaturage basanzwe si no kuvuga ngo ni abaturage bari muri politike cyangwa se basobanukiye ibintu ni abaturage bikorera imirimo isanzwe ariko ibimenyetso biragaragara ko igihugu kiri mu bibazo si igitangaza kandi kubera ko iyo leta imaze imyaka nk'iri 27 turi kubara ntabwo uba uvuga ngo izisubiraho nicyo kibazo kinakomeye ntabwo uba uvuga ngo ibyo abatagezeho mu imyaka 20 yose ngo uvuge ngo bazayigeraho mu mwaka wa 2028 ibyo ntabwo bishoboka donko ni kwa kubivuga ko iyo urubuto nyine rushaje rugeze igihe cyo kuribwa ruragwaho rwari ruri mu kirere ruragwa nyine ni ibintu bisanzwe ubwo rero abanyarwanda aho bari gusenga ni ngombwa nubwo babibabuze ariko nko mu gihe cya covid hanyuma n'ibimenyetso byinshi mwumvise n'aba bahanuzi nyine baba bahanura ibintu bahanura nabyo byaca abantu byatera abantu ubwoba wa mugani bakumva ko gusenga ari nko kwihisha mu mana ariko rimwe na rimwe yenda nubwo utavuga ngo igihugu cyose kigiye gusenga ariko abantu bagomba gufata ibimenyetso babona bakabifataho icyitegererezo kuko ngira ngo murabizi muri za 80 na kangahe haba ibintu by'amabonekerwa abantu benshi ntibabyemeraga harimo ababyemeraga babaga ari abantu bakeya mu by'ukuri bavuga ati igihugu kigiye kujya mu ngorane icyo ngibyo abantu benshi bakajya babijyamo abandi ntibabijyemo ariko urabona ko ibintu byabaye mu Rwanda muri za 90 yewe guterwa kuba inkotanyi zarateye muri 90 hanyuma hakabaho n'ubwicanyi bwagiye bukomeza kuva muri 90 kugeza ubu urabona byari ibimenyetso mu by'ukuri yenda abantu bavugaga bati amahoro twari dufite cyangwa Imana ifite uburyo inyuza kwabo bantu zikavuga iti amahoro mufite n'aya nyuma yaho bigiye gukomera so n'ibi rero byo kujya gusenga abantu nubwo bababuza ariko ntibazabuza ingorane zizaza kuko zo zizaza ku bundi buryo cyangwa zize nta ushobora kuzitangira ibyo ni ibintu byigaragaza kandi mu mateka y'u Rwanda yenda nuko umuntu batabyumva u Rwanda ntabwo rwigeze kuva rwabaho ubutegetsi bugera igihe bugasaza abantu ntibakibwumvire niyo babwumvira ntibigere iyo bigomba kugera niho twagiye tubona intambara muri 90 nyine abenshi bakajya bavuga ngo ingabo z'u Rwanda zatsinze ariko mu by'ukuri ntago bavugisha gukuri naba rero ibi biri kuba byose n'ibimenyetso ntago bavugisha ukuri ngo babwire abaturage ngo bishyire mu myanya ngo bitegure n'ibigiye kubabaho ariko ntago mbifuriza ibintu biri yego ariko nanone se ibimenyetso ntago bibaha ubusa hari utabona ibi bimenyetso iyi covid hari uzi aho yavuye rwose icyo navuga Edouard ni uguhumuriza aba bantu abasenga nyine bagasenga abakora indi mirimo bakayikora ariko nanone batibagiwe yuko bafite ingoma y'igitugu ibari hejuru bagerageze kuyirwanya bifashishije uburenganzira nyine bw'ibanze bahabwa n'amategeko mpuzamahanga birinda aya mategeko y'u Rwanda kuko n'aya mategeko bavuga bubahiriza se ubu nk'aya mategeko yo muri covid mwabonaga ibihano babahaga mukabona ukuntu babaca amande atanateganyijwe nta hantu yanditswe no kugabona igihugu cyashyize ikintu cyo gukora nk'abatero nk'abadigitatire ari igihugu kandi ari guverinoma izwi ifite umwanya muri onini izwi mu ruhando mpuzamahanga ayo mategeko rero kuvuga yenda ngo u Rwanda rufunze imipaka na Uganda ukavuga ngo ni amategeko rwubahiriza yenda bavuga uti icyo kora abaturage barubaha bubaha abayobozi babo ariko atari ukubakunda ahubwo ari ukubura uko bagira kuko bafunze imipaka abaturage ukabona ntibari kugenda ugiye bakamurasa ubwo rero niba bakurashe ukavuga ngo bubahirije amategeko busaba amategeko u Rwanda ruvuga ngo ruri mu bihugu byubahiriza amategeko hari itegeko rihari ryo kurasa umuntu yambaye amapingu icyo ni ibintu bishyiriraho umuntu aravuga ngo atorotse gereza amayeri yo kumwica baramurashe n'imbunda ubundi akaba ari mu kazi ke ukumva ngo buri birengero cyangwa se abantu baraje baramutwaye hari umuntu bigeze gutwara rwose ari mu kazi ke nimugoroba wo muri FDU baramurasira aho ngaho batwagira Imana ukumva ngo baburiye muri gereza wavuga ngo ikiriya gihugu uwabivuga ntabwo yabirangiza Edouard ariko nge ndumva ni nko gusetsa imikara niko kera bajyaga bavuga tubitega amaso ariko tubwire n'abanyarwanda ko ari ikinyoma rwose iriya leta igerageza kubashyiramo kugira ngo barebe ko bayubaha ariko nta gihe cyo kuyubaha gihari ahubwo ni ukugira vuba bakazinga karago Edouard niba nabandikiye aho ngaho murakoze
urakoze reka tujye ku ngingo yindi nayo igiye gusa n'ingiyi hari inkuru yasohotse mu gihe
kongo ndasaba ijambo
yego Chantal ijambo ryawe
urakoze bwana Edouard ku ijambo nagira ngo nongereho agakeregeshwa kanjye kuri iyi ngingo ya mbere aho u Rwanda na gatsiko karuyoboye gakomeje iki kinyoma cya Semuhanuka cyo kugenda mbo n'irya tekinika nyine n'irya tekinika rya butuzi twese cyo kugenda biyandikishaho ngo za raporo ngo babonye ngo bahagaze ku myanya ngo iyi n'iyi ngo bahagaze ku myanya iyi n'iyi ariko byose turabizi yuko ni za rodi ziba zakoze ni n'impo z'abanyarwanda ziba zatanzwe muri ibyo bintu byose ngo kugira ngo bakunde bagaragaze yuko bakora neza kandi pratikoma usanga nta hantu biba bihuriye rwose ibi bintu byo mu gihe narabibonye nifata ku munwa ndumirwa ndavuga nti akanakumiro kubera yuko none iriya raporo rwose yasohotse ejo wundi mu kwezi kwa kabiri niba atari mu kwa gatatu rwose u Rwanda bari wabikomaje uri kuvuga uti hari abantu benshi hari komantere z'abantu benshi hari yewe bose wose ndetse no mu gihugu bavugaga bati reka ahubwo baranatubereye uyu mwanya baduhaye ntabwo ariwo noneho rero njyewe ariko ikibazo mfite akaba ari ikibazo ndi kwibaza ukuntu ntabwo nzi ukuntu babihuza iyo bambwira bati u Rwanda ni urwa kabiri mu kubahiriza amategeko ndibaza icyo bita amategeko nari ndimo ndi kuvuga ariko se definisiyo baha amategeko njyewe wasanga hari ariyo mpa ayo mategeko ushobora gusanga bafite definisiyo y'icyo bita amategeko wenda yabo kihariye gishobora kuba kitazwi ahari na buri we bitari definisiyo mbo izwi na buri wese dushobora kurebera ahantu hose ushobora kureba muri za dictionnaire izo arizo zose ari dictionnaire za sociologie ari dictionnaire za droit même na za dictionnaire philosophique zose tukareba ngewe ntekereza yuko bari en dehors ya definisiyo dushobora kubona y'icyo bita amategeko kubera yuko iyo unakubwira yatubwiye ati tuje turaba mbere turaba kabiri mu kubahiriza amategeko ariko bwana Kabagema wareba ibintu bikorerwa mu Rwanda ukifata ku munwa reka turebe muri make ese nk'iyo turebye ndumva hari ibyo mwagiye munyuramo namwe wowe na Jean Pierre ngubu ngubu nk'iyo turebye tureba urugero nko mu burenganzira bwo kubaho droit à la vie ni murebe koko namwe mumbwire byonyine kugira uburenganzira bwo kubaho tuzi yuko n'ibintu niba utagomba gusabira uruhushya ntabwo ugomba kujya ngo mu karere ngo uvuge yikugomba no ugomba kubaho voila sefe nta burenganzira usaba nta ruhushya usobanura ntacyo ugomba kubaho ariko nk'iyo turebye ukuntu agatsiko gahungeta abantu kabica kubwije n'uko bukeye kabanyuruza ibyo ngibyo byose ni biriya bya droit à l'arbitraire utwereba ukuntu banyuruza abantu babica ntibiri kure murabona iriya nkuru icyuma yatugejejeho y'uriya mwana biciye hariya mu burasirazuba haramujyanye mu gashyamba baramwisha bamwiciye iki ngo ni uko ngo mbo bari kuvuga ngo yaribye ese tuvuge koko ko yibye ariko se kwiba igihano cyo nimba wibye igihano uba ugomba kubona ni ukugira ngo bakwice bakurace ku manywa y'ihangu izuba riva ubwo ngubwo rero noneho bakongera bakanyura inyuma bakambwira bati amategeko rwose iwacu amategeko arubahirizwa turi abakabiri niko se mw'abantu reka turebe gatoya mu bikize hari byinshi turebe mu burenganzira wenda muri justice turebe muri justice buriya ibyo murebye musanga byifashe bite reka nongere mbihuze tudosuite n'urwo rugero nari ntanze rwo mwana barasheje ubundi nibyo nari mpereyeho nyine mvuga ese justice bahaye uwo mwana ngo ni uko yibye ni ukugenda bakamurasa hariya bakamushyira hariya ku gasozi bakarasa umuryango urebera abantu bose barebera barangiza bakaza bakagota umurambo bagahambira bakajyana ntibaza aho bawujyanye ntibageze gute ukumva iyo justice iri mu Rwanda ubu se mwambwira yuko noneho abanyamakuru nimba baje nabo bakabona nk'icyo kintu kiba kiri gukorwa kitandukanye rwose kitageze aho gihuriye n'ibi binyoma byo bari kubeshya abanyamakuru namwe bati turabanyuruza turabarasa turabica muraburizwa irengero ubwo rero muragira ngo tuvuge iki ku gihugu gihagaze gutyo kuko abantu baraburirwa irengero kubwije nuko bukeye mu kubaho reka simbizi mani ishobora byose ko ari wowe utanga ubuzima akaba ari wowe utanga kubaho kubera iki hari agatsiko kariya ko mu Rwanda kumva yuko kagomba rwose kubuza abantu kubaho ni ukubera izihe mpamvu reka tunyarukire gatoya se nanone mu mpunzi turebe mu mpunzi turebe no mu bantu baba basaba ubuhungiro murazi ukuntu bahungetwa murazi ukuntu babakurikirana murazi ukuntu bakurikirana abantu ahariho hose bashaka kubica bashaka kubanyuruza murazi ukuntu bakurikirana abantu bose baranabica murabizi ingero nyinshi zagiye zibaho mu mpunzi aho bakurikirana impunzi bakagenda bakazica ibyo byo murabizi ingero zabayeho ni nyinshi cyane ni ibintu bigaragarira buri wese ariko barangiza bati turi aba mbere reka twabonye umwanya wa kabiri mu kubahiriza amategeko ayo mategeko se arayubahirizwa gute cyo rero niho naheraga mvuga nti ndatekereza yuko definition bari abantu baha amategeko ari definition idahuye na definition twebwe tuzi isi yose izi bo hari ni ikindi kintu cya definisiyo bo bafashe noneho kitagize n'ahantu gihurira n'ibintu n'ibikorwa n'ibikorwa bikorerwa abaturage n'ibikorwa se place byo kare gasiko gakora gakomeza kubangamira uburenganzira bwa muntu ubwo ari bwo gose nta kuntu wabangamira uburenganzira bwa muntu umuntu adafite uburenganzira bwo kubaho hari izo za dispersion forcée hari izo za détention arbitraire hari ibyo bintu reka droit d'expression ahantu itakibaho hari ibintu byo gukurikirana impunzi reka mu burenganzira bw'abantu ubwo ngubwo nabyo nari nabinyuzeho n'agatangaza n'agatangaza mubona ibintu hari ibintu byo gukoresha abana ibidakorwa gukoresha abana ibidakorwa reka bari kuko mbyita abana baragwa abana nta kivugira bagira abana barajyana mu busambanyi abana bajyana mu bintu byose bishobora kubaho warangiza ukambwira ngo icyo gihugu ngo kirabona ku mwanya ngo wa kabiri wo kugendera ku mategeko ntago numva ayo mategeko bambwira yariyo ntago numva ayo mategeko bavuga yariyo icyashingiyeho uburyo akorwa uburyo akoresha tubona imanza zikorwa nabi abo bantu nk'umwe cyangwa babiri bakagira gutya bakavuga bati turabafunguye tubavanye nk'icyaha ariko se iyo baguteteje nk'igihe nk'icyo ngicyo umwanya nk'uwo nguwo ukagenda ugasanga barakubitse ndetse barakubitse nta dosiye ubwo ngubwo ubugize imana kuko baba batakwishe ngo bakubuze bwa burenganzira bwawe bwo kubaho kandi baguhora ubusa ese iyo bagusohoye batekereza icyo gihe cyawe baba baragutesheje umwaka imyaka ibiri bagufungiye muri icyo gihome kandi bagufungiye ubusa ese baba batekereza kugira icyo bakwendamuniza kuri icyo gihe bagutesheje ku buzima bwawe ubwo ibyo byo nabyo nibyo gutekerezwaho niba koko bavuga yuko ayo mategeko yabo yubahirizwa uwo muntu bakaba baramufunze baramushyize mu gihome gratuitement je pense que bagombye gutekereza ukuntu bakwendamuniza uwo muntu ariko ibyo ngibyo ibyo ndi kuvuga se entre guillemets cyangwa se reka mvuge wenda ko ari Ethiopie kubera yuko muri kiriya gihugu ibyo ngibyo kiyobowe na kariya gasiko ibyo ni ibintu bidashobora kubaho mbo aba rero narangiza njyewe nanzura mvuga yuko abantu ni ababeshyi hashize imyaka 22 ngo gasiko kari ku butegetsi iyi ni pla yabo bakoze yo kugira ngo mu byanditse urareba ugasanga byanditse neza cyane rwose byanditse neza ariko ibikorwa c'est tout autre chose ugasanga rero biteye ikibazo banyarwanda nimuhaguruke mwamagane ikibi nimuhaguruke mwamagane ubutegetsi bubi bwa kapiye ubutegetsi bubi bwanduye ubutegetsi bubi bwanduye busa nabi ni uguhaguruka mukabwamagana mukagenda mubwamagana mubamagana bose aba bantu babakorera ibibi b'abantu ba muratsikamiwe ariko ni mwebwe c'est à vous de se lever mukagenda mukarwana impundura kubera yuko ndatekereza yuko imyaka 27 ishize ibitarakosowe ntibizigera bikosorwa rwose hari abambwira ngo nanjye ni ukurwanya ntabwo ari ukurwanya ubu se ni gute wa persista mu kintu kibi imyaka 27 igashira ukambwira yuko ushobora kuzikosora bityo ntibibaho kwikosora ntibizabaho ahubwo agatsiko kazakomeza kabatsikamire agatsiko kazakomeza kabice agatsiko ntikazabaho uburenganzira bwanyu bwo kubaho agatsiko kazabanyuruza agatsiko kazabafunga umunwa ntimuzavuga agatsiko kazakomeza kanakurikirane impunzi zigahunga agatsiko kazakomeza gukurikirane buri wese wamagana ikibi nitwebwe tugomba guhaguruka tukamagana iyi mikorere mibi y'aka gatsiko kubera yuko ibi ngibi byose bagenda batubwira batubeshya n'ibinyoma ni rya tekinika kandi bitazigera rishira nitwebwe bene kanyarwanda bo guhaguruka tukirwanaho tukongera tukisubiza igihugu cyacu tukongera tukisubiza gakondo yacu kubera yuko nitureba nabi nidukomeza kurangara ahubwo sahari ntekereza yuko tuzajya gushiduka kirya gihugu cy'u Rwanda nta n'umunyarwanda ukibamwo baragurishije agatsiko karagurishije kararangije ahubwo ukasanga umunyarwanda baramwishe uwitwa umunyarwanda wese baramwishe baramurangije noneho bagakomeza muri iyo nzira yabo iyo plan yabo batekereje bakomeza gukora kandi bakize bakomeje gushyira mu bikorwa kugeza igihe bazayirangiriza mbo ni twebwe rero twese biratureba buri wese urugamba n'urwanje n'urwawe n'urwa twese n'urwa buri wese ibinyoma byabo tukabishyira hagaragara tukabyamagana ariko cyane cyane kwibanda ukuntu twa kariya gatsiko buriya butegetsi bwahigama ubundi abanyarwanda bakongera bakabona gakondo yabo abanyarwanda bakongera bakishyira bakizana mu gihugu cyabo kuko nidukomeza kureba nabi rwose biraturangiranye ibinyoma byabo bikomeje kuba byinshi bikomeje kurambirana agatsiko rwose turakarambiwe agatsiko twaragahaze nibazeho bagende baha abanyarwanda amahoro abanyarwanda bongere batunganirwa abanyarwanda bongere bagira kuka bahumeke mu gihugu cyabo bwana kabagema ntizimbye amagambo nicyo kintu nashakaga kongeraho kuri ingingo u Rwanda rwose nta mategeko abaho ntayo ayo mategeko ngo bubahiriza sinza yariyo kerekana ibara amategeko yo mu mwijima amategeko yo kwa shitani ubwo ngubwo wenda niyo bubahiriza ariko amategeko twese tuzi ntayubahirizwa nta nubwo azigera yubahirizwa kuva kariya gatsiko kakiyoboye u Rwanda kakiri kuri buriya butegetsi bwana kabagema reka ngusubize ijambo murakoze
Chantare mbere ko tujye ku nyungu yacu ya kabiri hari indi nkuru isa n'iyingiyi nayo umuntu yaganaho gato cyane ni inkuru ivuga ngo Rwanda ngo na Singapore ngo byasinyanye amasezerano azateza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu bucamanza. Ahangaha rero ikibazo ahantu mfite ikibazo ni hari avuga ngo ikoranabuhanga mu bucamanza. Icyo abanyarwanda bakeneye ni ubucamanza bukora neza, ubucamanza butabera, ubucamanza butabeshyira abantu. Muzi neza ko kiriya gihugu nta bucamanza buhari no kumara bizi. Muzi ko uriya mugabo Kagame ni utegeka ugomba gufungwa, imyaka agomba gufungwa, amafaranga bagomba kumuca, ibintu nk'ibi byose niwe ubitegeka, nta bucamanza bwigenga buhari. Ibi ngibyo murabizi. Muzi neza ko mu Rwanda bafata umuntu bakakugerekaho ibyaha utakoze, bakagushakira abatangabuhamya cyangwa se abashinja b'inyuma, niko umuntu yabyita abashinja b'inyuma, baraho bakaza ibyaha bakabiguteraho bagashorera bakajyana mu munyuru. Ibyo ngibyo ni ibintu twese tumenyereye, w'umututsi byose barabigukorera. Ibyo bimaze kuba akarande mu Rwanda. None aho kugira ngo bakosore baduhe ubucamanza buzima utabera, donc baze bavuga igihugu cyacu gifite utabera, ntabwo leta izivanga mu bucamanza, nta muntu uzafungirwa ibyaha atakoze, ntabwo bazajya gutekinika abatangabuhamya ngo batekinike bakubeshyire ibyaha utakoze, ntabwo abakora ibyaha ntabwo hazaba abantu babandi bitanga ibifinini bazakora ibyaha bakica bakiba bakagira gute abo bantu ntibakurweho kubera ko ari ibifinini, ari abantu bakomeye bafite imbunda n'iki byose. Ugasanga hari ubucamanza bureba abantu batoya, abakomeye ntacyo bibabwiye, kandi ni ubucamanza burenganya byo murabizi ko kubona umuntu wafungiye ibintu yakoze mu Rwanda birakomeye cyane. Ibi byose biba ari ibintu kenshi ari ibintu by'ibihimbano bagufata. Mbega ni ubucamanza bwo kwikiza abantu, niko umuntu yabyita ubucamanza bwo kwikiza uwo badashaka. Voila, urumva rero ikibazo gihari ni iriya koranabuhanga bazanye. Iyo bazanye mu kirongo cy'ikoranabuhanga wumva ko ari ikintu gitangaza bazanye kidasanzwe kwa, ariko ntabwo ari cyane ikoranabuhanga rikenewe mu bucamanza. Dukeneye ubutabera nyabwo, ibintu nta karengane kagomba kuba muri biriya bintu. Ntabwo leta igomba kwiva nako, ntabwo nta muntu ugomba kwivanga mu bucamanza ngo aze abategeka ibyo bagomba gukora ku ngufu ku munwa w'imbunda. Ibyo ni byo dukeneye, ariko kuvuga ngo ubukora. None se niba ngo bagiranye ngo utwererane na Singapore, bashobora no kujyana ubutwererane n'Ubwongereza na Amerika n'ibindi bihugu byose bikomeye cyangwa n'ibindi bihugu bifite ubucamanza bwiza. Ntabwo bivuga ko kuvuga ngo wagiranye ubutwererane na Singapore cyangwa se n'Ubuyapani cyangwa se n'Ubuholandi, simbizi. Ntabwo aribyo bivuga ko ubucamanza bwaba ari buzima. Kuvuga ngo uzaca imanza wenda ukoresha urudinateri, urumva ngo online cyangwa se sinzi ukuntu uzabigenza, ntago bivuga kutamaza icyo dushaka n'ubutamaza buzima kuko mwibuke nka niba baraciye ubucama barakoresheje bacazira manza za Rusagara na Colonel General Rusagara na Colonel bya General Rusagara na Colonel bya Bagamba zira manza zawo mwabonye ko zagenze zirimo akarengane gakomeye cyane niba ziri amanza baraziciye wenda bakoresheje ikorana buhanga simbi zo ikorana buhanga bavanye muri Japan cyangwa se muri Singapore iyo ngiyo ibyo bivuze iki eske yitwerekeza no kumenya ikorana buhanga ryakoreshejwe mu gucereza amanza cyangwa no kumenya ko imanza zaciwe neza kintu cyitwerekeza twibwe hari n'urugero rukomeye bajyavuga ngo bakoresheje ngo bafite ikorana buhanga rikomeye cyane mu bintu by'ubutaka murabona ikibazo cy'ubutaka dufite mu Rwanda abaturage bose bambuye ubutaka ariko barabye babikize muri informatique ku buryo turaje wese ngo leta ibizi ubutaka bwe uko bungana ubutaka bwe niba bwarasoze butarasoze ubutaka bwe niba ufite buri hari amakimbirane bufitemo bufitemo amakimbirane ubutaka niba rwo guturwamo niba rwo kororeraho niba rwo nubwo rwo guhinga ibintu hije byibikwa byose ngo byereke ubutaka byose barafite muri informatique ariko iyo mu buryo bw'ikorana buhanga ngo byose barabifite baba dongo muzanira ubutaka bwa uburaza wa president ya ubutaka bwa bakabureba neza bagahita bakubwira uko bumeze dongo byose bakabizi ariko ntabwo bivuze ko ikibazo cy'ubutaka bagikemuye nticyarapfuye cyararangiye nicyo kitwazo gitera induru mu gihugu ariko kuvuga ngo bagikoresha ikorana buhanga bivuze iki we kora byiza niba bikoresha ikaramu y'igiti cyangwa n'urupapuro ukoresha ikaramu y'igiti ntacyo bitwaye ariko kora byiza urumva imanza zikeneye we kugira umuntu urenganya we kugira umuntu ubeshyira urumva we kugira umuntu wikiza ukoresheje abacamanza bawe ngo ubashumurize umuntu ubucamanza mu Rwanda nkiza mbagashumuriza abantu urumva ubucamanza rwose niwa izo manza niyo wazica ukoresheje ikaramu y'igiti kwandika ku rupapuro ntacyo bitwaye rukazicaneza ari kuvuga ngo kubeshya abantu ngwazanye ngo ngo bya informatique ngo ubucamanza byacu bivuze ni ubucamanza bwarapfuye budakora nabi system ari mbi ntacyo izo mudasobwa uzazana ntacyo zizahindura urumva ntacyo zizahindura kuko system ni mbi ntabwo izo mudasobwa ntagari ziburanisha abantu abantu baburanishwa n'abandi byumvikana neza urumva rero ko hangaha ni ibintu baba bazana byo by'amaringoshyo byo gushaka gutera abantu burashi ngo kwerekana ko ari abantu ngo bateye imbere icyo dushaka twebwe ni ikintu kigaragara ibintu bikora neza cyangwa bikora nabi niba bikora nabi rero kuvuga ngo uzabikoresha nabi bikora nabi ariko bikoresheje informatique nako bayikoresheje wenda mudasobwa kandi bikomye bikaba nabi ko bikora nabi ntacyo bimaze ntacyo bitwa nuko wabikora neza niba wabukoresha ikaramu y'igiti ntacyo bitwaye ariko bikora neza urumva rero ni ibintu ni afegera avuga ko ari ibintu biteye isoni kuvuga ngo uzu ku Rwanda ruci manza ku rubeshyera abantu bafata abantu bakabikiza ushatu bashate kugiza wese bamuhimbira ibyaha ibyo ni ibintu tumaze kumenyera bimaze kujya mu muca hari simbizi urumva mu Rwanda ko uwo ashaka kwiki u Rwanda rushaka kwigiza wese ubutegetsi bushaka kwigiza mu muhimbira ibyaha bukamuhimbira abatanga buhamya abashinja binyoma baraho ngaho bakagenda bakamufunga bakamufunga ibyo bakamuca amafaranga bashaka bakamufunga imyaka bashaka ariko barangiza kuvuga ngo baza ngo ucamanza buzaza bwikorana ikora urangara imaze iki bizatuma rira iki niba ucamanza bukora nabi system arimbe nta kimaze bo reka tujye ku ngingo ya gatatu ingingo ya gatatu Jean Pierre uramutse ufite ijambo kuri iyi ngingo igitekerezo kigufi wagitanga nta kibazo ingingo yacu ya gatatu rero Jean Pierre ntabwo ndi kumwumva mu ngingo yacu ya gatatu hari ahantu Ministre Gatabazi yavuze ngo umuyobozi w'umudugudu ngo bazasanga ngo gucururizwamo ibiyobyabwenge ngo atarabimenyesheje ngo azajya yegura iyo nkuru iri muri Kigali Today ku itariki ya 21 z'ukwa kane 2021 rero ngewe nabonye ko iyo ukurikiye by'uriya mugabo avuga uriya Gatabazi rimwe na rimwe wagira ngo hari amakosa yose ashaka kuyagereka ariko nta nubwo ari wenyine ni iriya system iriya system ya FPR yose amakosa yose bashaka kuyagereka ku bantu bo mu nzego zo hasi ntabwo ari ubwa mbere twumva ko ngo muzi neza kubakira bavuga ngo nibazanga ngo mu nzego zo hasi muntu basanga ngo umuntu ngo abaturage ngo bambaye nabi ngo bambaye inshoshero ngo batamisa ngo bafite umwanda ngo bizabazwa nde ngo bizabazwa bari abantu bo mu nzego zo hasi inzego zibanze abategeka inzego zibanze ngo nibo bazabibazwa nibasanga abana bataye ishuri ibyo murabizi ibyo ni ibintu inkuru zihoraho ngo ahantu ngo bazasanga abana barataye ishuri ngo bazabibaza ngo abantu ngo bategetse mu nzego zibanze ngo bazasanga abana bagwingiye ngo bazabibaza abantu mu nzego zibanze abazasanga abaturage batagira mitiweli basanga abaturage ari ibigande bataraguze mitiweli ari benshi ngo ibyo bizajya bibazwa umutegetsi umutegetsi wo mu nzego zibanze ukibaza utari ko ngo batara ngo badafite ibisarane ngo batarubatse ubwiherero ngo bizabazwa umutegetsi nibindi byinshi ngo bizabazwa umutegetsi wo mu nzego zibanze ukibaza ariko uwo mutegetsi w'inzego wo mu nzego zibanze niwe ufite amakosa niwe uyobora politike y'igihugu iri ya FPR imaze imyaka 27 iteka cy'igihugu niyo itanga umurongo wa politike niyo ifite politike y'ubukungu niyo ifite politike ya sosiyete niba amaze imyaka 27 hari abantu hari abaturage batabasha kubona amafaranga ya mitiweli umuyobozi wo mu rwego rw'ibanze nabo ari muri abo baturage nabo ari victime y'ibyo bintu we abigiramo uruhare ati umutegetsi umuyobozi wo mu nzego z'ibanze ni Kagame se yobora cya gihugu kuva imyaka 27 ishize hari niwe washyizeho politike y'ubukungu niwe washyizeho politike sosiyale niwe wayoboye kiriya gihugu agatuma igihugu kimara imyaka 27 abantu batabasha kugura mitiweli abantu batabasha kugura ibigo byamwa byinshi by'abana babo abantu bakamara imyaka 27 batabasha batabona ibyo kurya abana babo bakagwingira uwo muyobozi uruhare rwe ni uruhe umuyobozi wo hasi niba hari abantu bamaze imyaka 27 bo hejuru hari ishyaka ritegeka kiriya gihugu ko ari bagomba kubazwa ibyo bintu uwo muyobozi bamushaka iki biriya bintu ni ibintu bya hipokrizi ni ibintu byo gushaka kwikoreza abantu urusyo niko bivuga kwikoreza abantu urusyo umuntu wayoboye kiriya gihugu imyaka 27 ibyo bintu byose byapfuye ubundi ibintu iyo bipfuye mu gihugu bibazwa ishyaka riri ku butegetsi ntabwo bibazwa opposition bibazwa ishyaka riri ku butegetsi ishyaka riri ku butegetsi hariya ritegeka kiriya gihugu ryonyine ni FPR bitegekwa na Kagame urumva abo ni bagiye kubazwa iby'abana bagwingiye ibyo abaturage batagira mitiweli iby'abana bataye ishuri ibintu nk'ibyo ngibyo urumva n'abatamesa n'abambaye incocero ibyo byose ni bwo bagomba kubibaza kubera ko ni politike yabo y'ubukungu ni na politike sosiyale niyo yabyishe bakoze politike mbi ituma bamara imyaka 27 ibyo bibazo bitarakemuka kumbwira rero ngo urashaka umuntu wo mu nzego z'ibanze uzi gusoma APN urumva ngo uramwirukana ku kazi uramwirukana se ngo bigende bite none se niba umwirukanye mu kagari ke wenda ari umuntu w'icyangugu ikibungo se ntibihari ibibazo ikibungo ntibihari ibyumba ntibihari mu ruhenge ntibihari ku kibuye ntibihari none se niba ibibazo biri ahantu hose mu gihugu wasobanura gute ko ibyo bintu biterwa n'abayobozi mu nzego zibanze ibi bibazo biterwa n'abantu bayoboye icyo gihugu bakakibura nabi bugashyiraho politiki zidashobotse bakanyereza umutungo bakaharuswa ibintu byose bakanyereza ibintu byose bagakora shwa zitari zo bagaha priorite ibintu bitagomba kubona priorite none bitagomba guhabwa priorite none ibintu byaradogereye kuvuga rero ngo urafata umuntu mu nzego zibanze ngo uramubaza ibintu byose ahangaha ikibazo cyari ikibazo cy'ibiyobyabwenge ariko mbazaniye n'izo ngero zindi zose kubera ko ibibazo ikibazo cyose cyane ni ubutegetsi cyane ni ya leta bashaka kugirika ku muyobozi wo mu nzego zibanze ikindi kinari kinatangaje ni ukubona umuntu ashobora kuza wenda yarabaye meya umwaka ushize ibyo twakunze kubivuga umuntu amaze umwaka umwe ari meya cyangwa amezi atandatu bakajya kumwikoreza ibi bintu byose byananiye kandi niyo agitangira akazi babibajije abantu bamaze imyaka 27 bategeka cya gihugu umuntu umaze umwaka umwe mu buyobozi bamubaza ibintu byapfuye bimaze imyaka 27 byarapfuye gute kandi hari abantu bagombye kubazwa ibyo bintu urumva aha ngaha ni gushaka ukuntu barangaza abantu cyangwa se bayobya abantu bagira kugira ngo berekane ko ibipfa bigitwa n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze ariko ntago aribo bica politiki ya gihugu nako ntabwo aribo bica ibintu muri cya gihugu ibintu byishwe na FPR iteka cya gihugu niyo igomba kubibazwa reka ndekera aho ngaho Jean Pierre uratwumva
ndakumva Edouard uranyumva nawe
ijambo ni ryawe Jean Pierre niba kuri iyi ngingo cyangwa se ku yindi waba ufite igitekerezo cyawe gitanga ijambo ni ryawe
nabanza mvuga gatoya kwiriya yo haruguru wari wabanje kuvuga nyine u Rwanda ruvuga yuko ngo rushaka gufashwa na Singapore mu byerekeranye n'ubucamanza mu by'ukuri wari ubivuzeho cyane yego ariko usanga kiriya gihugu mbese buriya butegetsi muri rusange uretse ko biranajyanye n'iki cya nyuma wari ubuze kiki bya Minisitiri Gatabazi uko ikiriya gihugu cyayobowe kuva FPR yayobora twarabivuze yuko nta programme politique bari bafite kushobora kuba kwari nko kubohoza ibintu gusa ari kuvuga ngo bicare mu gihugu bajye banezerwe mbese bajye baboneye amafaranga mpuzamahanga ibintu nk'ibyo njye niko mbibona kubera yuko urabona byapfuye hakiri kare kubera yuko urabona birukanye biriya bintu baravuze ngo bagiye gukurikiza amasezerano ya Arusha kwa uburyo bwo kugabana imyanya byo kugabanya ubutegetsi nyine mu mashyaka yari ariho icyo gihe ariko ntibyateye kabiri bamwe batangira kuvamo bariya basendashonga na batwagira mungu bahise bavamo ako kanya biza kugera kure kugera imbere aho nyine na ba Colonel Patrick na bakayumba baza guhunga na ba Rudasingwa bose urumva ni ibintu bitubatse na gahoro rwose kandi uko umuntu avuyemo buriya mu butegetsi niko abagenda niko ubutegetsi bugenda buti baba bo bakibwira ngo bari gukora neza hari abantu bagiye bavamo bahanga nk'aba bahimbara hashoboraga kuzamura ibintu bigatungana kugira ubwo baje gufunga noneho bajya bafunga ubundi bakanica n'abarindaga n'uriya muganga wa Kagame urabona uriya muganga we bishe hanyuma ukaza n'aba ba Tom na ba Colonel Byabagamba abantu babaye benshi ikibazo cyavutse buriya nubwo yenda abantu bavuga ngo ni ukurengera ariko si ukurengera kubera yuko ubutegetsi bwa Paul Kagame bwizeye yabonye ari umuntu ugeze ahantu heza yisimbukuruje atangira kwegerana n'abazungu cyane kurushaho ubwo aba Tony Borere batangira kumubeshya n'abandi banyamahanga bumvise ko abajyanama ba Kagame bose abenshi nabonye ari abanyamerika abanyamahanga bo muri za Isirayeli hehe ngo nibo bajyanama be tekereza kugira umuntu inama ugafata abanyamahanga akaba ari bo bakugira inama mu miyoborere y'igihugu kandi uzi neza ko igihugu ari igihugu cy'u Rwanda ngira narabibonye ndumirwa ngo niba mugira inama muri desizi y'abafashe zose ariko niba banazimugira akazikurikiza ntawe ubizi ahubwo ni uburyo kugira ngo agire dictature umunyarwanda ari kugira icyo avuga uzi ubwenge noneho nabo banyamahanga ajya babeshya ati ndimo ndakora ibi ubundi ugasanga yabaye nk'umukozi wabo nk'abo banyamahanga ariko abanyarwanda atabitayeho rero ku kibazo cyo kuvuga ngo Singapore ngo ibafasha mu bintu by'ubucamanza ni ibisanzwe ni nk'uko yabavugaga ngo one child one laptop bira bahaga abana laptop ariko ukajya gusanga ireme ry'uburezi ntari hari kuko bafite se laptop iramarira iki umwana niba akeneye gusoma no kwandika ukabuzanye laptop deja kuvuga icyo gihe twanavuga ko nta n'amashanyarazi ari mu mashuri yo mu Rwanda hafi ya yose urazana laptop y'iki kwandikisha icaki cyangwa iki n'ikaramu hari uwo byabyica hari ikibazo bafite ni ibintu byinshi bagenda bavuga ukumva yenda ngo igihugu ngo kirimo kiratera imbere ngo barubaka amazu ariko ukabona barasenyera abandi ngo batuye ngo mu manegeka kandi ngo bari kubaka ngo amazu meza ugasanga barubaka nyine iziranzu z'imiturirwa ariko ugasanga inyinshi siniza abanyarwanda ugasanga ukibaza ba nyirazo ni bande bikakuyobera bagakora ibintu byo guteza imbere byagakwiye guteza imbere abaturage ukabona bigiye muri kontrere ukumva ngo igihugu kirimo kiratera imbere ariko ngo abana baragwingiye nese igihugu kiri gutera imbere baranavugaga ngo ifaranga ry'u Rwanda ngo ryiyongera ngo umunani ngo buri mwaka nese niba ekonomi y'igihugu yiyongera kuki abaturage bagwingira hanyuma bariya bakaboneka ndabijyana hamwe n'iki cya Minisitiri Gatabazi nyine urenganya abayobozi bo hasi b'inzego z'ibanze uribuka ko kaboneka uriya Minisitiri Kaboneka we yaravugaga ngo ikintu cyose icyamunaniye cyananiye ubuyobozi kivuye hejuru cyose ngo ni imyumvire y'abaturage ubwiye abashaka kuvuga ngo ni imyumvire y'abaturage ni ukuvuga ko ngo abaturage baba batajijutse urumva nk'ikibazo kiba kiri urumva icyiza cyose ni abaturage ntamenye ko n'abari abaturage kuko aribo ibintu bikorerwaho ariko babaturaho ibintu byatize neza umuturage bimuturaho nyine bikamubera umutwaro ntanabikore noneho barangiza bakavuga ngo ni imyumvire nk'aho bavuze bati umuturage ntabwo bajijutse nta bwenge bazi ariko kandi nuko kujijuka leta ni uruhare rwayo kujijura abaturage bigomba kuba mu ngamba ahubwo za mbere z'ibanze zo kugira ngo uyobore abaturage bajijutse waba uzi ko batajijutse ukakora ku buryo ubajijura ntujye ubaturaho ibintu kandi no mu nzego zose niko bimeze si no mu bucamanza gusa ntabwo ari mu bucamanza gusa rwose ntekereza ko nk'ibyo bintu bari kuvuga ngo byerekeranye n'ikoranabuhanga mu bucamanza ahubwo bagakwiye gushaka uburyo nyine bazana babagurira yenda nk'imashini zo guhinga bakabafasha guhinga abaturage n'abaje birirwa bahinga mu iki gihe urabona ni ikintu gisa nkaho kitagikorwa noneho ubucamanza icyo bagakwiye gukora mu bucamanza ni ukugabanya imanza nyine noneho abantu ntibafungwe cyangwa se niba bafunzwe bakabagenera ibintu biri hasi hari abantu benshi bakunze kujya inama mu bintu by'imanza bari ba Robert Mugabe hanyuma n'abashaka gushinga amashyaka bari kuvuga bati umuntu akwiye gufungwa ngo amare imyaka 20 ntacyo ari gukora kandi yinjiza zina ubwenge urumva none abantu barafunzwe kandi bazi ubwenge kandi bafite n'uburyo bari kwinjiriza igihugu wowe ukavuga ngo uzajya ubashyiraho ngaho buke buke imyaka 20-30 ishire kandi wa muntu wari ufite uburyo bwo kuba yafasha kwigisha abantu nk'imyuga kwigisha imyuga kwigisha mu mashuri asanzwe cyangwa se agakora indi mirimo y'umuntu niba y'abantu bafunzwe cyangwa se agataha hari uburyo busigaye bugezweho abantu bababwira ati mwitahira ariko yenda mwe kujya murenga umwanya waho mutuye kuko ukiri ukajya ugenda gukora igihano none se ubwo ubucamanza niba abantu badatunganyije ibintu byo mu bireba abaturage bwite bakazana ibintu ngo yenda ngo byo muri Singapore cyangwa ibyahehe kure kandi no kuriya kwisimbukuruza ni ikintu kibi cyane ntabwo ushobora kwisimbukuruza ku bantu mutabana ntabwo ushobora gufata ibintu bibera muri Singapore ngo uze ngo ubyomeke mu Rwanda ukore nka copy and paste mu Rwanda nibyo ntabwo bishoboka u Rwanda ntirushobora kubana n'igihugu nka Tanzania begeranye cyangwa Burundi cyangwa Uganda ngo buyigane kubirebana akarere kose kuko akarere kugira ngo kazamuke mu Rwanda rubimo biroroha kurusha yuko uvuga ngo ugiye gufata ikintu uteruye muri Amerika ngo inzu yenda wabonye imyubakire y'inzu runaka iri muri Amerika ngo uje kuyubaka mu Kigali ubwo se birungura iki ubwo se uribwira yuko hari icyo birarusha wa muhinzi w'i Burundi ujya mu mirima ye akakura amamashini agafasha abaturage guhinga ku buryo bugezweho ibyo ntaho bihuriye abaturage babafashe nk'aho ari abantu batumva Ministre Gatabazi biriya avuga yaba n'ibintu by'ibiyobyabwenge biriya byose bikorwa n'abantu bari mu buyobozi twigeze kubivugaho kera tuvuga yuko kugira ngo ibiyobyabwenge bize mu Rwanda bizizanwa n'inzego z'umutekano z'igihugu ubyo abashaka amafaranga cyangwa se bashaka kuroga abaturage b'abanyarwanda nyine bo hasi ba Rwanda kugira ngo bicwe n'ibyo biyobyabwenge rimwe na rimwe y'umuntu yishwe n'ibiyobyabwenge ntubone uburyo bwo kumu ntabone uburyo bwo kugira ngo yivumbure ku bintu biri kumukorera ni ibintu baba barizeho kuva na kera rero yenda niyo nagatabaza abona ko ari ikibazo surutu nk'ibyo bintu byo ku baturage abona ko ari ikibazo ariko twi kugishakira umuti ahandi hantu kubera yuko abaturage bibereye mu bintu byabo kubera ko wabarangaje cyangwa wabahaye ibintu bitabakwiriye none ukajya kubasonga ni ntago bashobora kuvaho bari bari kuko ibya bintu bya gatabazi yenda nitubona amazeho n'umwaka azaba yagerageje mwa birya bintu ariko uburyo ari kugerageza gukora ni ibintu yari mu myanya y'ubuyobozi kuva na kera amazi iminsi mu buyobozi ibintu byagiye bigora mabireba nubwo yahengekereza gute bizamugora cyane suruta abaturage bo mu Rwanda ni abantu bumvira yenda ni nazo ngorane yenda dukunze no kugira cyane barumvira cyane ku buryo niyo wamubwira ngo ajye gusenyera umuntu ntacyo wamutwaye cyangwa nta mpamvu aragenda agasenya inzu y'umuntu kandi azi ko yubatse imuguye urumva umuyobozi rero ikintu cya mbere mu mwari wa Rwanda guhumuriza abantu no kubajijura kubaho uburere bw'ibanze uburere mboneragihugu twahoze duseka ukuntu batakigisha hari iriya kuru twitaga uburere mboneragihugu yitwaga education civique ntago bakikora ntago bakiyiga kandi niho umuturage ahera ajijuka ukamuzamura uturutse hasi noneho ngo bakujya kuzana ibintu byo muri Singapore cyangwa ibintu byo muri Amerika cyangwa ibintu by'iburayi utazi usanga ari bya bindi abaturage bose birebera televiziyo umuntu wese akavuga ati wampa ikintu nk'iki ngiki cyo muri Hollywood babonye muri filime muri Hollywood kandi nta mikoro afite igikurikiraho niki nuko agakora uko ashoboye akajya no kwiba cyangwa se agahemukira umuntu ufite umushahara akamwiba cyangwa se akamena amazu cyangwa bakiba muri banke yenda kubera ko ababikora benshi bari bashinze inzego z'umutekano ariko rero umuturage uri hariya we ni nyagupfa kuko ibibi byose biraza akaba ariwe bijyaho none se wibwira ko ufite n'abayobozi b'uturere cyangwa bari abo hasi bose bibanze guhora ubirukana bwo aho abahaye training ngo bakore ibintu neza wewe wahitamo kujya ubirukana kubasezerera ukajya uhora mu ibyo ngibyo ugasanga umurimo uriho ni wo gukuraho ushyiraho abayobozi buri gihe ubwo akazi kagahera muri ibyo nyamara mu byukuri ari ama training cyangwa biri ibintu babajyana mu by'imyiherero biri ibintu byo by'ingando biri byabampora iki niho abantu bakwiye kwiga ariko we ugasanga arimo arabigisha ibintu bimeze nk'iby'abantu bo ku rugamba cyangwa se abantu b'abarwanyi bakera mu muranti kite mu bintu bya kera ugasanga ibyo bari kubigisha nyamara umunyarwanda icyo akeneye ni ukumubwira ibimuri hafi ibyabona agahera aho ngaho agakomeza nawe akishyiriraho hake babafata rero nk'abantu b'injiji bakabafata nk'aho ari abantu badafite icyo bazi cyangwa se ari nk'inyamaswa ziri muri famu yazo gusa ariko mu by'ukuri abanyarwanda bazi ubwenge yenda banabona bacecetse nka kuriya bakibwira yuko ngo ntacyo baba bazi ariko nge nashima cyane ko ubona ko yenda bagenda bakurikira yenda n'amaradiyo asigaye yarabaye menshi na nka radiyo itahuka nayo imaze igihe n'izindi nyinshi zavutse n'ama YouTube n'iki ugasanga ko n'abaturage bageraho bashaka kujya bivugira bakavuga bati reka twivugire twahoze tuvuga ukuntu abaturage barengeye icyuma bakamubwira ati uko byagenda kose ntacyo muramutwara turi hano urumva ni ibintu bigenda gahoro gahoro ariko byagakwiye kuba byiza ariko ibyiriya leta ibashyiraho cyangwa ibi bintu bisohoka uzabibona bisohoka nko kuri TV zira za TV One ukazajya ubona ibintu bisohoka ku binyamakuru twavugaga bya igihe bya rushyashya uzasanga ari ibintu byo kurangaza abaturage bitabafitiye akamaro mu by'ukuri kandi iyo barangaye kuriya n'imyaka igihumbi ishobora gushira ari kuriya bameze niho dictature ikomerera kuko abarabanza bakubika abantu urusyo bakabereka ko bari kubaha byiza bakajya babereka imbere yabo nk'ibyo byo muri za Hollywood ariko mu by'ukuri bakareba ubuzima bw'umuturage batese umuturage kuki ashobora kujya mu biyobyabwenge ibyo ntibabishakira umuti kuki ajya mu biyobyabwenge se bafite intuza za counseling serivisi zishinzwe counseling zo guha abaturage nyine imyitwarire myiza isanzwe mu bo babana no mu baturanyi babo reka da ariko nanone ntabwo twabariza amata ku kimasa niba igihugu kiyobowe na perezida n'inzego zimukurikiye zimwungirije ntizishobore kubana n'umuturanyi imyaka itatu igashira imyaka itanu igashira udashobora kumvikana n'umuntu muturanye mujye mureba naho dutuye hano hose umuturanyi wawe byanze bikunze mugomba kumenyana mugomba kubahana mukamenyana mukumva ko ariho afite amahoro nawe ufite amahoro ariko uzarebe u Rwanda kiriya gihugu kizajya gutera umutekano muke mu Buganda mu Burundi muri Congo ho bahageze mu isibani iwabo uzasanga ari ibyo bibereye mu gihe abantu ibihugu bituranye n'inkingo zisanzwe umuturanyi wawe buri gihe uramwubaha nawe akakubaha uyaho ubonye ikintu kibi ukamuregera ukamubwira uti aha ntabwo uri kugenda neza naho n'ibihugu rero nuko naho si ubwo twabariza amata ku kimasa ntabwo bishoboka ibyo tutabonye mu by'ukuri imyaka ishize ntekereza ko bitazanaboneka ariko umutekano w'abaturage ugomba kuboneka ari uko na leta nayo iha umutekano ibihugu baturage ariko ubwo urabona ko nibo bawuzambye so ubwo rero inzira iracyari kure ntabwo iri hafi kugira ngo ubone nk'iriya leta yakwikosora mu byo duhora tuvuga ariko nibura twebwe dukangurira abaturage barumva kuko bari kugenda ngo n'ingorane bagiye baterwa n'ubutegetsi bubi abaturage bagera aho bivugira bati ntango mitica FPR yajyaga ivuga ko iyo yatabaye abantu itabica ko ingoma yavuye hariyo yica abantu urumva noneho abantu benshi barivugira bati ntango mitica ibyo ngibyo rero nibigaragarira yuko agatsiko mu by'ukuri bamaze kukamenya bamaze kumenya icyari cyo n'icyo bamaze iriya myaka yose bakora kandi buri icyumwe ajya kuvuga kiba kiri mu mitima ya benshi tuzajya dukomeza tubona ibindi bimenyetso byinshi nyine mu minsi iri imbere ariko twe kuvuga ngo gatabazi cyangwa n'abaminisitiri bashya bagiyeho hari icyo bazakemura buriya abaminisitiri nabo barakoropye mu mutwe wabo barahogeje ubwonko burogeje nta kintu gishyashya ashobora kuzana ni ugufata nk'ibintu nk'ibyo sinzi niba mwibuka hari umuntu intuza twize umugani w'ibigiruka rya mahero nzumva mumwibuka ariko uburyo yakoraga byari ibintu biri negatifu ariko kandi agashaka byinshi birenzeho ntamenye ko yitwara ngo amenye urugero arimo nabariya rero nuko ntabwo ushobora kuvuga ngo urajya muri Singapore udashobora no kuganira n'igihugu nk'Ubugande uzi ko abaturage basonza bakanyaruka bakagaruka umwe yaba akeneye gukora mariage nk'umusore akanyaruka akajya gukorera y'amafaranga ukwezi amezi abiri yashira akaza akayikora ngo ni uko yenda ngo uri perezida ufite amafaranga menshi ngo uzaguruka n'indege amasaha arenga cumi n'angahe ujye muri Singapore kwaka imfashanyo nazo zidafitiye abaturage akamaro so njye ndumva ari ibintu birebire ariko icyo twakomeza gukora ni ukugira ngo duhugure abaturage yenda leta yo dushatse twahireka ko ibyayo byararangiye tuyireke abaturage bo dukomeze tubabwire kandi barumva kandi barabona yuko leta ibahemukira uko bukeye n'uko bwije abatwumva ubwo n'abagerageza kujijura abaturage nkatwe kuko no mu Rwanda bariya bose aba YouTubers n'iki hari abagerageza kuvuga nubwo leta bitaboroheye so dukomeze rero Edouard nubwo nagushimira twafatiye ni n'ingingo ndakoze
bakoze nta ingingo yindi nta yindi tuvuga gusa ingingo turangiza kuri ingiri tujye kurangiza Jean Pierre gusa icyo na impamvu na ingingo nayizanye nuko mbona ko abaturage bafite ibibazo by'ububasha bw'ubuzi butoya ibibazo biterwa n'ubasha bw'ubuzi budashobotse ko abaturage abantu barakenye kandi kugira ngo abantu bakene nuko yako nta mirimo bigeze babona hashe igihe kirekire hari abize batabona akazi noneho niba abantu batabasha kugura mitiweli ni ikibazo cy'amikoro makeya kandi amikoro makeya urumva ko ni ikibazo cy'ubukungu muri rusange ubukungu bwa ubukungu buhabwa umurongo na FPR kuva imyaka 27 urumva rero ko umuyobozi w'inzego z'ibanze yakora iki kugira ngo abaturage babashe kugura mitiweli yafata se mu mufuka we amafaranga ye bwite akabagurira mitiweli yakoresha nawe byayinaniye gufurusa abaturage bose kubona mitiweli yabigenze ate niba abana barabuze amafaranga kujya mu ishuri babenze ngo biga agahimbaza muzika ya mwarimu cyangwa se barabuze amafaranga kugura ibikoresho cyangwa imyambaro umuyobozi mu nzego z'ibanze azabigenza gute kumva ko ni ikibazo cy'amafaranga ntabwo ari ikibazo cy'ubushake ahangaha ni ikibazo cy'ubukungu yabigenza gute none se yafata amafaranga ye akajya kuba ku abo bana kubarihira minerivari yabigenza gute niba hari abana bagwingiye kubera ibiryo bikeke nacyo ni ikibazo cy'ubukungu ababyeyi babo barakenye nta mafaranga nako nta biribwa bafite n'amafaranga kujya kubihaha ku masoko bafite uwo muyobozi mu nzego z'ibanze uvuga ngo uzamwirukana ngo nusanga abana baragwingiwe yabigenze ate afite ibiribwa zo kugaburira abaturage be ku buryo bose bakira kugwingira ntibishoboka urumva ko ahangaha ni ikibazo uramubaza ibintu utagombye kumubaza ubundi ahubwo ari ikibazo ikindi murabona ko nk'inkuru batubwiraga ni inkuru y'ibiyobyabwenge bavuga ngo gutuza Kanyanga niba igihugu nta kazi gahari birazwi nta kazi gahari shomaje ababishoboye bigira ibugande bajya gukora uburaya bajya guhingira amafaranga kugira gute ibugande baragiye abari mu Rwanda bagerageza kwideburiye uko bashobotse niko bishobotse rwose kugira ngo bashe kubaho gucuruza Kanyanga azi ko bazamurasa nawe nta muntu ukunda gucuruza Kanyanga azi ko ari cya gikomeye bashobora kumwica mwabonye abaraswa kubera ko bazanye caguwa cyangwa bavanye igitoki ibugande bakamurasa ngo azanye ngo forode none se niba aziko wenda kuza kwinjira caguwa bizatuma bamurasa cyangwa kwinjiza ibishyimbo igitoki bazamufata bakamurasa akahareka akabikora nuko nta handi mahitamo abafite nta mahitamo yandi abafite rero ibibazo by'ubukene ibibazo by'inzara nibyo bituma imirimo imwe n'imwe ikorwa leta idashaka bayikora kubera ko nta handi mahitamo abaturage bafite baracuruza caguwa na mu minsi yari cyangwa gikomeye gucuruza caguwa none se barazumuzaga mu muhanda none se ni ubushake se n'ahandi mahitamo bafite bagomba kubaho bagomba kwideburuya kugira ngo babashe kubaho urumva rero ko ibyo bibazo ni ibibazo by'ubukungu muri rusange niba abantu bagiye gucuruza caguwa bakajya gucuruza Kanyanga abandi bakajya kuzunguza mu muhanda n'ibiki byose ibyo bintu byose bavuga ngo ntibyemewe ariko byo gushaka amikoro gushaka amara mu kugira ngo abaturage babeho ni ikibazo cy'ubukungu ntabwo ari umuntu wo hasi wo mu nzego zo hasi wagombye kukibazwa cyagombye kubazwa ishyaka ritegeka kiriya gihugu kuva imyaka 27 byagenze bite kugira ngo abantu nyuma y'imyaka 27 gutegeka abantu batabasha kugura mitiweli y'amadolari 3 mu mwaka icyo ni cyo kibazo umuntu yabaza FPR wabigenje ute politiki yawe y'ubukungu wayikoze ute kugira ngo abantu bamara imyaka 27 mu butegetsi bwawe batabasha kubona amafaranga 3 amadolari 3 mu mwaka kugura mitiweli icyo ni ikibazo abantu batabasha kugura amazi abana bagwingira 30% abana bagwingira 30% mu Rwanda munsi abana bari mu myaka 5 umaze utetse igihugu imyaka 27 abana 38% bari munsi y'imyaka 5 baragwingiye rwoye bwaki wabigenze ute ibintu wakoze ni ibiki bimeze bite umva ko icyo gihe rero kujya kurenganya uriya muturage utegeka abandi uriya mu nzego z'ibanze ngo ni nyumba kumi ngo bazamufunga baza mbabarire ngo nuzabibazwa uramurenganya cyane haga ari ugomba kubazwa bira bintu ugomba gusoka Kagame bikabazwa FPL ibyo ni ibintu uwumva ubibona ukundi akumva ko ari umuntu ku giti cyo nta n'umuminisi ugomba kubazwa bira bintu ni ishyaka niyo kubera ko ipfe byose nko nababwiraga bibazwa ishyaka riri ku butegetsi ikindi harakantu mwavuze ngo ubutegetsi bwararambiranye bwa Kagame n'ubutegetsi bwiza burarambirana muzi neza ko mu bihugu birimo demokarasi umuntu ashobora kuzagategeka neza pe ugategeka neza abaturage bakagukunda ubukungu bukazamuka demokarasi ikazamuka ibintu byose rwose bikaba bimeze neza ariko hari igihe ugera manda wenda zibaye ebyiri washaka kujya kuri manda ya gatatu abantu bakaba bamaze kukurambirwa atari ukuvuga ko hari ikintu kibi wakoze ariko gusa icyo bita muri politiki urarambirana bakavuga ngo reka tugerageze abandi ntibaguture kandi ko nta kintu kiri wabakoreye ibintu byose wabikoze neza baragushima ariko urarambiranye baba bashaka guhindura abantu bashaka guhindura ngo haze undi urumva batekereza niba abantu barambirwa ubutegetsi bwiza nyuma ya manda ebyiri ubutegetsi bwiza pe kandi ibyo murabizi ntabwo ari byo mbabwira abantu muri demokarasi murabizi ko iyo umaze gutegeka manda ebyiri bigize imana ukazigeraho iyo umaze gutegeka manda ebyiri kugira ngo uzabone ya gatatu na mahirwe ni gutsinda ruto ntabwo abaturage baba gushaka bashaka undi muntu mushyashya urumva batekereza niba abategetsi barambirwa ubutegetsi bwiza nako abaturage barambirwa ubutegetsi bwiza bakabuvanaho kujya bakabusimbuza ubundi noneho tekereza ubutegetsi bubica abantu baburirwa irengero bukabambura ibyabo bukabahohotera ibintu byose biba nka birabera mu Rwanda wansobanura gute ko nyuma y'imyaka 27 buriya butegetsi bakigukunda nubasa ko bagira Rwanda batagira santima cyangwa se bagire nk'uko izindi peuple cyangwa se andi moko yo mu bindi bihugu abaho ni igitugu ntabwo ubutegetsi nka buriya waba ukibukunda ntibishoboka kuko n'ubutegetsi bwiza ngo nari mbibabwiye nabwo umuntu araburambirwa nyuma y'amande ebyiri ukabusimbuza ubundi reka ndekera aho ngaho Jean Pierre ubwo watanga igitekerezo cyawe kirangiza noneho ugasezera tukagenda ijambo ni ryawe
bo nakomereza aho wari ugeze kubera yuko uvuze ikintu cya caguwa ni kimwe n'abantu bacuruzaga ku gataro buriya abenshi ntago mu Rwanda basobanukirwa imibereho y'abaturage none se ubujije abantu bacuruzaga ku gataro ukababwira ngo ntuzacuruza caguwa ko mwamuzi ko muzi ibintu bibera mu abacuruza uburyo bacuruza umuntu bajya kugura imyenda ihendutse kandi myiza yenda ngo nuko ibitaru bwa mbere yambawe n'abacuruzi bayo bacuruzamo urumva babuze amafaranga kandi bakanasorera n'igihugu ye bariya bacuruza ku gataro wenda tuvuge ko batasoraga kubera yuko nyine bacuruza utuntu twibanze ariko burya bashobora gutunga abana babo ashobora gucuruza agasagura imboga cyangwa imbuto zo guha abana urazi umwana kugira ngo rero umurinde umuhe kurya neza ibyo biribwa by'ibanze agomba kubibona uriya muntu wicururizaga ku gataro yashobora kugaburira burya umwana we ntagwingira rwose ubwo rero nukuvuga ko leta ubwayo yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo itume abaturage baba bakene abana bagwingire abantu bajye mu biyobyabwenge mbese ibintu byose bigaragara by'ubukene ni iki ni ukuvuga ngo leta niyo yabikuye ubwayo ku giti cyayo hanyuma ikongeraho n'ibindi byo kutabana n'ibihugu nyine baturage biriya ni ibintu umuturage wese ntagashobora kubaho adashobora kwishyira ngo yizane ikindi nawe kiyongeraho ni kuriya ko kuvuga ngo abantu be guhinga imbuto bishakiye ibiribwa bishakiye urumva niba umuntu yashobora guhinga ikintu aziko cyerera mu mezi atatu wowe ukamubwira ngo azahinga ikintu yenda cyerera umwaka kandi atazanasarura ubushake bwe urumva umukenesheje cyangwa umuteye n'inzara mu rugo itari ngombwa kandi nta kandi kazi uzamuha ntabwo uzavuga uti yenda reka muhe akazi akorere buri kwezi ngo bazanye biriya bintu bya VUP ariko se ubwo VUP yo ugira ngo buriya hari ikimaze si ukugira ngo abaturage birirwe mu bintu bimeze nk'ubucakara bahembwa ariko bakora ariko badahembwa umushahara ubakwiriye ntabwo ushobora gufata abantu ngo bahitiremo bo badashobora kwihitiramo ibibabereye ngo uvuge ngo urabakorera none se abana bagwingira mu by'ukuri mu Rwanda igihugu kiri muri kariya karere k'imisozi n'imvura nyinshi igwa abantu bakakwiye kubura imboga cyangwa ibiryo kugira ngo abana bari kugwingira umwana ntabwo asaba burya ibiryo bihambaye by'ibintu bihenze cyane ni ibiryo byoroheje biri hafi aho ngaho kandi bishobora kubonwa n'uwo ari we wese ariko utangiye kuvuga ngo guhinga ibi nibi ukavuga ngo sinshaka gucuruza ibintu by'ibanze byoroheje kandi ari gutanga service ku bantu yenda za hafi zo kugira ngo umuntu yenda washobora kumugurira atagiye kure agurira aho hafi ukavuga uti tuzongere kugura biriya bintu byo kuzunguza biriya bintu byo nagiye muri Kenya Nairobi mbona birahari muri Afrika hose ibintu byo gucururiza hanze ahantu yubashye rwose ku gataro ngiye mbona nta kibazo binateye kubera yuko baha serivisi abantu badashoboye kujya kubona umwanya wo kujya mbese wo kujya kure kujya guhaha kure cyangwa se badashaka gukora traffic mu mujyi bajya kujya mu maresitora cyangwa mu mahoteli kujya kurya none ukagura ibintu bya hafi urumva ubugabanyije traffic yo kugira ngo umuntu atware imodoka n'amazutu n'iki ngo usange imodoka ziruzuye mu gihe kitari ngombwa wa muntu wabikuzaniye n'amaguru ugafata ukaba wagura harabagura imboga akagenda akajya gutekera abana mu mugoroba aziguze ku uwo muntu wazibunzaga ibyo bintu ugasanga n'ibintu bitari bibi nge ni n'ahantu hose mbona bitari ahantu hose mbona bihari n'ahandi burayi ariko wenda babifite uburyo bwiza bwo kubikora ariko ugasanga umuturage aricururiza akantu kamwegereye kandi yaranguje make akanasagura ibyari bujyane mu rugo ubwo rero ibyo ngibyo leta niba ibyimye abaturage kandi nta mushahara ibagenewe wo kubisimbura usanga ari ikibazo rero ahanini ubona ko leta niyo iteye biriya bibazo nubwo abaturage bamaze imyaka yose bihanganye twavuze nyinshi cyane ariko harimo n'ikibazo cy'uko abategetsi badakunda abaturage ubwabo ari nko kubakama mbese kubakuramo amafaranga kuba exploiter mbese kandi nibo nta n'ikintu babaha wari wanavuze n'icyo cya mitiweli nayo mitiweli yumvise ku magambo wakumva ari ikintu cyiza ariko usanga iyo watanze mitiweli utashobora kwivuza ikintu ngo baguhane imiti ni nk'ibinini nyine nka paracetamol z'ibanze cyangwa utundi tuntu ariko iyo ukeneye kujya nko mu bitaro cyangwa iki nabyo ya mitiweli usanga nta kikumariye kandi bayakaga nabi kuriya bavugaga ngo abantu yenda uko ko mu muryango wose ngo bagomba kwitanga haba harimo umutara utaratanze iyo mitiweli ugasanga ngo ntabwo mushobora kubona serivisi zayo ibyo byose bagiye bashyiramo ibintu by'amanyanga hanyuma bazana ibi byo gusenyera abantu babashumeri muri make ubu ngubu usanga bagakwiye kubaka ibigo nka biriya bya iwawa byinshi kuruta kubaka amashuri cyangwa kubaka ibindi bigo nk'amavuriro so ubwo rero ikibazo kiracyahari ariko ntabwo ari ibintu byoroshye no gusimbura ubutegetsi umuntu uzabuyobora mu by'ukuri nyuma ya Kagame ntabwo ari ibintu bizaba byoroshye gusa yenda abaturage ko ari abantu bazi kwihangana bashobora kwihangana ariko biragoye cyane kugira ngo umuntu agatabazi minisitiri gatabazi cyangwa aba bose bari kujyamo n'uriya rurayi wo mu burasirazuba nawe bahohereje urumva bose nta kigenda mu mutwe wabo nabo ni kimwe ni agatsiko kose nyine nta kintu bashobora kugeza ku baturage tutigeze tubona nta n'icyo tubatezeho n'abaturage bari kugira icyo babategaho niko njye nabagira inama ahubwo bakore ku buryo birwanaho bakorere gusiriviva gusa nta kindi rero Edouard ni ibibazo bikomeye by'abaturage imibereho yabo urumva kuyireka kutabivugaho ntabwo mu by'ukuri bifasha kubera ko kubivuga burya ikintu cyose inkuru yose kugira ngo icike niko abantu bayirata bakayivugaho ndatekereza ko hari n'ababikurikira n'abakurikira ibyo tuba twavuze nabo bakihera bakikuriramo icyabo cyangwa bakihitiramo rero kutabivuga ni uguhemukira abaturage ni uguhemukira mu by'ukuri igihugu cyacu ntabwo twamera nka hariya mu Rwanda bavuga yenda ngo urabona nk'ikintu ngo cyo kwiga hari ibintu navugaga bya education civique babivanyemo ibintu by'amateka ntibabyiga ariko burya niho babahereye babakoropa mu mutwe bakabashyiramo ibyabo bitabafitiye akamaro noneho ibyagombye kubagirira akamaro bakabibavanamo ubwo rero niho usanga ko ubucakara buracyahari ibintu byo kubakoresha kubakama n'ibyo badafite ibintu nk'ibyo abashatse kuvuga nk'abarebo muri opposition ugasanga barabarwanyije donc umuntu ushatse kuzana igitekerezo gishyashya ngo kitavuga n'agatsiko uwo muntu baramupenaliza ukagira ngo ni igitangaza kibaye ahandi bashinga amashyaka nta n'ikibazo umuntu agakoresha inama akabwira abaturage ibyumviro bye hanyuma bagakomeza amashyaka akavuka atanavuga rumwe na leta atanayirwanya ariko akaba atanga umurongo wundi utari uwo leta iriho ubu gushinga amashyaka ubona ko ari ikintu gikomeye cyane ubwo rero uramutse yuzi icyo kitagenda ubwo abahinduka umwanzi birumva ni ibintu bisa nk'aho by'abantu bo muri antikite badafite ibisobanuro by'imitegekere no gukomeza gusenga ariko no gukomeza kubigisha mu by'ukuri rero ikingenzi nuko bumva ko urwanda rukiri urwabo karagatse ko ntawo kazarugumana igihe kirekire donc karagatse ko kazagenda ariko abanyarwanda bazakomeza babeho niyo kabica nta ntekerezo ko katabarangiza ariko imibaro yabo turayumva kandi turakomeza kubafasha kuyumva no kuyikemura Edouard nkaba nagushimira rero ko wateguye ikiganiro shimira na Chantal na Serge ubwo n'abandi bose bagerageza kugira icyo babwira abaturage kugira ngo bashobore kwinyagambura kubera ko urugendo ni rurerure ariko nanone burya ni byiza ko abantu bagira icyo bakora ntabwo abantu baceceka gusanga ngo FPL ngo yaturyamiye iki n'iki bavuge babyige bagire gute ariko amaherezo tuzagerageza gukemura ibibazo byabo burya nta kibazo nta iyo buri kibazo kiri buvuke cyavutse nuko abari n'igisubizo rero ibisubizo tugerageze tubishakire hamwe ndumva turi mu nzira nziza Edouard urakoze cyane
urakoze cyane Jean Pierre kuba waje mu kiganiro ndagushimye cyane ubwo naho utaha ndashima kandi na Serge na Chantal badufashe kuvanga ibyuma n'abanyarwanda badukurikiye ubwo abanyarwanda bose nk'uko bibabwiye ni uguhaguruka abantu bagaca kenge bakagira igikorwa kubera ko murabona ko igitugu kimeze nabi cyane nubwo dukeka ko wenda mu minsi iri imbere wenda bishobora kugira igihinduka ariko tudakajije umurego ngo dushyire hamwe tuharanire impinduka byaza tugora cyane kubera ko uriya muntu ibintu akora ni ibintu biteye ubwoba kubona umuntu ugendaga gukoresha amaraporo avuga ngo ni uwa mbere ku isi mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu cyangwa se mu gukurikiza amategeko tuzi ibintu akora abanyarwanda agatinyuka akabishyira hariya ni ibintu biteye ubwoba rero ubutumwa wari ubahaye Jean Pierre rwose nanjye nabusubiramo abantu nibahaguruke baharanira uburenganzira bwabo kuko bitabaye ibyo abantu bazahera mu bucakara ntabwo ari ngombwa rero abantu bagomba kwanga ubucakara tugomba kuba peuple kimwe n'izindi zose tukirwanaho tukanga ubucakara tugaharanira ubwisanzure niyo maherezo niyo ubwisanzure niyo maherezo umuntu agomba kugeraho ntabwo twahora dukandamizwa ntabwo byakunda murakoze rero abadukurikiye mwese turabashimye ko mwakurikiye radio itahuka ikiganiro cyacu cy'imibereho mibi y'abaturage turabakunda cyane kuri radio itahuka ni kabagira Eduard wakibateguriye imana ibane namwe
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura ati mu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Mamare hose iraganje, umwaru ya tunye